Siyabonga mfo wethu Omen sikhothamisa amakhanda ethu nje umzuzu manje okwezi lomkhuleko futhi sisakhothamisa amakhanda ethu ngazi noma ukhona yini lapha uzoba nesicelo esikhethekile obengathanda saziwe ngokuphakamisa isandla na inkosi iyazibona lezi zinto ngiqinisekile ngethemba ukuthi izosipha khona.
Our Heavenly Father, we have assembled this morning for no other purpose.
Baba wethu wasezulwini sibuthelele kulokhu kubusa kungesikho kwenye inhloso kunokudumisa igama lenkosi yethu Jesu. Futhi siyakubonga ukuthi sesivele sibuzwile ubukhona bakhe futhi siqinisekile ukuthi uhlangana nathi ngoba yisithembiso sakhe ukuthi lapho kubuthela ababili noma abaningi ndawonye igameni lami ngiyoba phakathi kwabo. Manje sizocela izibusiso zakho Nkosi kuze zonke lezi zicelo namhlanje esizaziwe manje ngokuphakamisa izandla. Uyazi ukuthi bekunani ngaphansi kwaleso sandla enhliziyweni futhi ngiyakhuleka ukuthi uzophendula lowo nalowo. Siyakubonga namhlanje ngethuba lokukhonza wena. Siyakubonga ngebandla nangabantu nabazalwane bokukholwa kufanayo kuyigugu. Futhi manje sicela ukuthi uzosinika izifiso zenhliziyo yethu namuhla okungukuthi ukukhonza wena. So ndlela leyo mane efihliwe owayisho ebhayibhelini yanikezwa leyo eyayibekwe emuva nje yobupristi kuphela futhi siyafundiswa ukuthi singabapristi bakankulunkulu abanikela umhlatshelo wokomoya kungukuthi izithelo zezindebe zethu sinikeza udume egameni lakhe. Manje siyakhuleka ukuthi uzosibusisa engxenyeni eqhubekayo yale nkonzo isihlephulele isinkwa sokuphila egameni likaJesu. Amen. Ngiyajabula ukubona umndeni wethu omkhulu ubuyile futhi kukubusa futhi ngiyajabula ukuba lapha kanye nani kanti futhi izihambi ezigogobele ezingxenyeni ezahlukene zezwe abahlanganyele nathi ngesonto kuseni ulapha asinahlelo futhi nje siyahlangana abantu abakholelwa kuNkulunkulu bahlangana ndawonye ukukhonza iNkosi ndawonye futhi sinikela imikhuleko yethu kuNkulunkulu senza ukuvuma kwethu kuye. Futhi sonto ngalinye nosuku ngalunye sidlula esihlanzweni okungukuthi ukuhlanza imiphefumulo yethu ngomoya wakho ngcwele ezonweni zethu sizama ukuphila ngokwesaba uNkulunkulu njengoba sazi ukuthi kukanjani kulunyaka wamanje sibheke ukubonakala kwakhe noma ngasiphi isikhathi futhi sibheke lokho noma ngasiphi isikhathi. Manje sino nohlelo lukhulu namhlanje sinezinkonzo zethu zikasonto sikole lapha kulukhukusa futhi khona-ke kulobu busuku sino nohlelo olukhethekile kakhulu kulobu busuku mngane wami olungile umfoti Joseph Boze okungukuthi akasizwe sihambi lapha nathi kodwa ngiyakholwa ukuthi kungokokuqala ukuba asivakashele ebandleni. Kuyibe ngihlala njalo nginamabandla amabili ezweni lonke engilihambayo ukuthi bengihlale ngilibiza ngamabandla isibonelo futhi elike lawo kwakungumfowethu Joseph Boze iPhiladelphian Church eChicago eIllinois futhi elinye kwakungumfowethu Jack Moore eShreveport eLouisiana. Ngangikulawo mabandla kaningi kakhulu kwaze kwathi lapho ngifika ekhaya ngivele ohambweni lwezimishini omunye wathi ungashayeli eJeffersonville ukuthi lomfowethu Branham nje shayele eChicago. Uma ingekho lapho awu khona-ke shayele zansi eShreveport ngangilapho kaningi kakhulu. UJoseph usehambile Chicago kwephule izinhliziyo zethu ekuqaleni lapho sicabange ukuthi kwakudingeka ahambe Chicago kodwa emva komkhuleko sathela ukuthi kwakungunkulunkulu embiza futhi lo mngane wami omncane manje usevele wahamba ngokukhulu kushesha wangena emsebenzini omkhulu eTanganyika naseKenya naseUganda futhi wenza umsebenzi omkhulu futhi sizwa ukuthi asimsize simxhase nganoma iyiphi indlela esingayi yenza kulezi zinkonzo. Futhi ngiyahlela uma kuba yintando kaNkulunkulu kulo January zayo ukuba naye ezikoleni zakhe kwi-Afrika yonke lapho njengoba siqhubekele eNingizimu Afrika ezikoleni zakhe futhi uzolitshela okuningi ngakho kulobu busuku enkulumweni yakhe ebandleni. Uzobe khuluma kule ntambama cishe ngekagele cishe ngehola lesishiyagalombili nqu ngokushesha nje uma amalungiselelo esephelile futhi khona-ke unefilimi enizojabula kuyibona khona ngiqinisekile futhi leyo filimi eyezikole zakhe eAfrika nalokho inkosi emenzele khona nje eminyakeni emfishanyana embalwa nje iyangikhuthaza kakhulu ukukhombisa ukuthi yini ukubona ifilimu ngoba kubonisa lokho uNkulunkulu angakwenza kumuntu oyedwa ozothola intando yakhe nendawo emuva kokulinda iminyaka kuyithola khona-ke ihamba ngendlela uNkulunkulu ayemiyalele yona uzani abantwana ingxenye yokuqala yayo iyingxenye encane kakhulu njengoba nimazi uJoseph abaningi benu unamancobo impela futhi ngiqagele ukuthabake ukuthi ngizobe ngibuka isithombe sakhe ngakho uyaphuma ngobunye busuku futhi wayefuna ukushutha ibhubesi e-Afrika lapho kunenqwaba amabhubesi ngakho uJoseph uyaphuma futhi uthatha ibhubesi futhi ngacabanga ukuthi kwakuyinto ebukekayo kunazo zonke emva kokuba omama base bebulele futhi sebesidlile isilwane lalidonze sikhumba futhi iwodi lebhubesi elincane lilandela ngemuva izama ukwenza sengathi lalizama ukuphinda liyibulale futhi niyabo futhi ngiqinisekile ukuthi abafo abancane bazothokoza ngayo ngicabanga ukuthi imizuzu emihlanu noma eyishumi yalokho ekuqaleni kwefilimu manje wozani kuse eli futhi angicelwanga ukuba ngisho lokho angifuni ukukusho uJoseph akazi lutho ngakho kodwa ngicabanga ukuthi kulobu busuku sizokhombisa ukubonga kwethu kumfoti Joseph ngokumnika umnikelo wezimishini zakhe zaphesheya kwezulandle siyakholwa ukuthi inkosi uJesu yeza futhi uma ukade ulondoloza umnikelo omncane wezimishini noma into ethize yezithunyaza zezenkolo noma into ethize ongathanda umnikelo kulokho khipha isheke lakho kuJoseph E-O-Z-E okwalobu busuku u-E-O-Z-E kunjalo na uJoseph Boze futhi kuyi ngiyamazi umfowethu uJoseph njengomngani wami usifuba umngani wami uqobo futhi uyazi ukuthi kuzoya embusweni kaNkulunkulu ngolwazi lwakhe oludlula konke kukho futhi ngakho ke ngaphambi kokuba siqhubekele phambili ngizothanda kubethula futhi ngimdedele ukuba abe neze lapha ngizamile ukumthola ukuba athathe inkonzo esekuseni futhi bengeka kwenze ngakho uzokhuluma nathi kulobu busuku ngehola lesishiyagalombili nqo ngaleso sikhathi asikhathalele futhi ikamera izohlelwa nesikrini lapha kwenzelwe isithombe kodwa khona manje ngingathanda ukusho ebandleni futhi ngethule bandlene umngane wami olungile nomfowethu uJoseph Boze mfowethu Boze
thank you brother Branham and good morning everybody it sure is a great pleasure to see all of you this morning and to worship here in the Branham Tabernacle and stand behind this pulpit where my friend Reverend Branham has addressed you so many times using the great gift that God has given to him. I'm so happy to be with you, and I know so many of you have come, and many have come from far distance to listen to Reverend Branham. Otherwise, if it was just the home folks, I would be glad to preach this morning. Amen. And boy, would I preach. I love to preach, you know, but this morning I won't. But tonight I may say a few words in connection with showing the film. First of all, I like to tell you that I'm a Swede. I wasn't born in America, I was born in Sweden. And I came down from Mexico one day, or came up from Mexico to New York. I lived in New York in those days. And on the train, I had to travel coach all the way. And there was smoking. It was something fierce there. And I didn't have money to travel first class. I spent all my money in Mexico. So I talked with a lot of people, and I saw a man there. He was so blonde. I turned to him. I said, "You're so blonde. You must be a Swede," I said. "Yeah," he said, "I'm Swedish," he said. So he looked at me, he said, "Are you Swedish?" he said. "Yeah," I said, "That's right." "I thought you were a refugee from Cuba," he said. So I guess he didn't think I looked like a Swede. I probably was a bit unshaven also. But then I moved to these United States. And in case there is any Swede here, my name is also Mattson. Joseph Daniel Mattson Bosse's money. A long one, isn't it? So, a few years back, it began to dawn on me that God was ready to begin to do greater things. And I heard about Brother Branham. I had just been in Europe, and I came up here to Zion, Illinois. And Brother Branham was there ministering. They couldn't get the big place they were expecting, so they had to take another church. It was a large church, but it was way too small. And I couldn't get in when I got there. But I found my way through the basement. It was a terrible basement, you know, and you almost needed a map to find your way through that basement. But I got up there right on the platform, and on the platform there was a little child's chair like this, see? So I sat down there. And finally there came a man with a badge around his arm, you know, and he said to me, "Are you sick?" He said. "No, sir," I said, "I'm not sick, praise the Lord." "Well," he said, "you can't sit here then," he said. "Well, then you have to move me," I said. That's one time I had decided to sit. I want to meet Brother Branham. I want to see what God was doing through him. And I sat there through that meeting, and I never forget that night when I drove home. Then I said, "That man is going to be my friend." I made up my mind right there. And it took a while, you know, but finally we got together. And since that time, we have been together almost all the time. And I must tell you here, and I say this wherever I go, Brother Branham has not only friends, he also has enemies. But if I meet the friends or I meet the enemies, I tell them the same thing. Amen. I say, "To me, you can't tell anything bad about a man of God that I know in and out and in." I said, "I tried him." And I have been sitting in all these meetings, and I say unto you, my friends, I have never as yet seen one flaw in that great gift of God. And not only that, but I have found in Brother Branham the heart that I like, a loving, kind heart that is the same to friend and enemy.
Amen.
And I learned to love him, honor him, respect him, and even fear him. Because when God, Brother Branham has said to me that sometimes people come to him and say, "When that angel of God appears, will you ask him a question for me?" And Brother Branham has said to me that, "I'm so scared when that happens, I couldn't do it." But yeah, sometimes it's that way with us when we are around him. And we know that God is moving in a great way. And to stand face to face with the Almighty, I think we all shiver a little bit. I do. I confess that. Okay. But it's a great pleasure and a great honor for me to stand behind this sacred desk of my friend, Reverend William Branham. And we have been friends for many years, and I have said to Brother Branham, "I trust it will last till we meet on the other shore. It may not be so very long, but it is wonderful to have friends who are the same, what kind of wind is blowing, ever the same." God bless our Brother Branham, and let him continue in this great ministry to which God has called him. And that goes for Billy Paul and the family also. Mrs. Branham has always been exceedingly kind to me, and so has Billy Paul. I have learned to love them. And of course, little Joseph, I always pray for. I know what I think, see? And I always pray for him. I learn to love the whole family. God bless you, and God bless the dear pastor here and all you wonderful people. Tonight I will show you this film I took this winter. And I want you to know that God has done great things in Africa. And somehow I think that should the Lord tarry, Africa within a few years will be a great center of civilization. I don't believe that things are going to the dogs and going to hell. I believe that God is on the move in a great way. And I believe that God is going to change that nation. They ask me, "Will communism win Africa?" I say, never. Communism doesn't fit the African soul. The African soul is religious, and communism is anti-God. I believe we have our greatest and most marvelous opportunity. The last 4 years, I began these training centers. I was in Africa the first time, 55, but I began these training centers 58. And since we began these training centers, we trained them 6 weeks, the three first years, and then we cut it down to refresher courses of 4 weeks. And we gather all these evangelists together. They train each other now, and we have a terrific program going by the grace of God. And this year, I trained 450 young men for the gospel. We probably have between 300 and 400 evangelists out right now. And the last 4 years, through the instrumentality of these young men, we baptized 20,000 new converts in the stronghold of Mohammedanism. And this year, I expect that we will baptize 20,000 this year alone. There is a sweeping revival, and in many places where there formerly has been just political strife, now they are singing all over those fields, "Oh, the blood of Jesus, oh, the blood of Jesus." Praise the name of the Lord. So it's a nation-shaking revival. And I so hope that Brother Branham shall be able to be with us next winter. We have the whole East Africa, which no doubt God has spared for a very special purpose. And we are looking forward to greater and more wonderful things. Tonight I will tell you a little bit about the miracle working power of God through the instrumentality of these young men with a childlike faith in the living God. That's where the secret to their success is. God bless you. Real good. It was a great pleasure to be with you. Amen.
Amen.
Ngiyabonga mfowethu Joseph, lokho kuhle kakhulu. Inkosi ibusise lena isideni ne-Island ndawonke. Nkulunkulu akubusise mfowethu Joseph. Siyabonga ngokuncoma kwakho mfowethu Joseph, kuyinto ngingasho kufanayo ngaye. Sibonge inkosi kakhulu ngomsebenzi wayo omkhulu oqhubekayo e-Africa, futhi uzonitshela okuningi ngawo kulobu busuku. Futhi manje ngikhole ukuthi uBhili utheshelele wangitshela ukuba ngibe nomfowethu Neville noma omunye umsindo awumuhle kahle emuva noma kungahle. Niyangiza emuva lapho kahle na? Qabo bezwe kahle kakhulu. Ningawulungisa umshini na?
And I believe while we're waiting for him to do that, I believe my niece Donna has got a little.
Futhi ngiyakholwa ngenkathi sizamlindela ukuba yenze lokho. Ngiyakholwa umshana wami uDonna unomncane, yena noTeddy banomfo omncane lapha bafuna ukumnikela enkosini. Futhi ngakho-ke Donna, uma ningalethe lo mfo omncane manje ngani, futhi ake sibone uphi udade opiyaneni umshaye, ngabe ukhona na lona lapha na? Kulungile mnumzane. Lokho kuzoba kahle, kulungile. Ngibe no bengisendaweni engafanele. Ngicabanga ukuthi bekuyimi ebengisendaweni engafanele. Manje silicule lincane sivamise kulicula ngalesi sikhathi. Labafa abancane kungukuthi bangenzeli, lethana abancane kuJesu. Manje amabandla amaningi ayabafafaza laba bafa abancane. Futhi lokho kulungile uma befuna ukwenza lokho. Lokho ngokuqinile, kulungile ngokwami. Futhi abanye banezindlela ukuthi bona mhlawumbe ukuthi babiza lokho ngompapathizo. Futhi uma befuna ukubiza lokho ngopapathizo, lokho kulungile ngokwazi kwami. Kodwa imibhalo yelokho esizama kukulandela ngendlela nje iBhayibheli elishoyo, nje kugcineni nje embhalweni. Akukho ndawo eBhayibhelini eTestamenteni elisha kodwa ukuthi baletha abantwana abancane kuJesu futhi wababusisa futhi wathi, "Vumelana abantwana beze kimi ngokuba umbuso wezulu ungowabanjalo." Manje yileyo ndlela esikwenza ngayo. Umelusi nami siyama lapho, sijathe omncinyane futhi sinikele umkhuleko wokubusisa enkosini. bese kuthi ke lapho sebe sizokuthi ingane ene sono kungekaphezu kokuthi sono eyazalelwa kuso sonke sizalelwe esonweni sabunje bubini sifike emhlabeni sikhuluma amanga futhi manje ngenkathi uJesu efe eCalvary wasusa izono zezwe khona ke ingane kungahle kuba izelwe noma kungahle kuba yafa ngaphambi kokuba izalwe noma izalwe ngaphambi kokuba ifike onyakeni wokuthi iziphendulele ayine sono uJesu wasusa izono zezwe kodwa yemva kokuba isikhule ngokwanele futhi yenze isono khona-ke izofanele izivume izono zayo bese ke ibhaphathiza ngenxa yokuthethelelwa kwezono zayo yabo kodwa manje kusobala isencane kakhulu manje asicule sonke leli hube elimnandi elidala manje siyacula manje angazi noma ngingalihole noma cha letha likaphakathi bangensi Bangentin baphume masimini yesono Bangentin bangentin letana bancane kuJesu Bani kamala kena uThedi uJunior kulungile mnumzane siyajabula kakhulu ukubona laba bashadikaze base bancane lapha kulukusa benalo uThedi omuhle omncane lapha futhi sikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzombusisa ngokuchichimayo futhi amnike kuphile kuphakade ezweni elizayo nempilo ende lapha unganginika yena umzuzwana nje lona kuThedi Arnold omncane sonke siyamazi uThedi lapha ungowethu umfowethu lapha ebandleni washada nendodakazi yomfowethu lapha uDona futhi banalo mfo omncane lapha isifiki ngicabanga ukuthi lena isibili futhi enye intombazanyana kunjalo na ungumfo omncanyana ubukeka ikhanya ngihlala njalo ngesaba ukuthi ngizobe phula lapho befika bebancane kanje ngokufana nokuhle ukucolekile kakhulu kakhulu ngisaba nje ukuthi bazophuka manje ungathini nje umama letha umncinyane wakhe kanje inkosini uJesu na uma ubelapha kuloku kusa umuntu njengoba simile lo mama ngokushesha ubengagijimela kuye efuna yena ukubabeka izandla zakhe phezulu kwalengane bese ebusisa inhliziyo kababa ibiye xuma injabulo siyazi ukuthi uNkulunkulu uphile lokhu ekuhlanganeni kwabo futhi bafuna ukuyibuyisela kuNkulunkulu ngokubonga kuye ngokubapha yona Asikhothemise makhanda ethu. Babothe sezulwini sizama ukulandela isibonelo sakho ngenkathi omama nobaba belethe kuwe abantwana abancane wabeka isandla sakho phezu kwabo futhi wababusisa futhi manje baba sezulwini laba bashadikazi abasebasha ubusisiwe ekhaya labo ngokwemukela lo mfana omncanyana uThedi Arnold omncane uJunior. Ngakho siyakhuleka baba sezulwini ukuthi izibusiso zakho zizohlala phezu komntwana sibeka izandla zethu phezu kwakhe esikhumbuzweni sakho nesithembiso sakho kithi ukuthi sifanele sibeke izandla zethu phezu kwabantu esikhumbuzweni sezwi esilakho elikhulu busisa uThedi omncane uNkulunkulu sikhulekela ukuthi uzomnika impilo yende ukuphila okuhle kwangathi angaphila ukubabona ukufika kwenkosi uma lokho kungenzeka futhi sikhulekela uyise lonina kwangathi bangabusiswa ngokukhulisa lo mntwana futhi uma likhona kusasa menze umfundisi inkosi wevangeli futhi umnike izinto owazethembisa esintwini ukuthi angahle yabele ukuphila futhi ukuphila ukuchichimayo sinikeza wena manje uThedi Arnold omncane egameni likaJesu Kristu amen uNkulunkulu akubusise Dona noThedi impilo ende nezibusiso eziningi futhi kuwe Thedi omncane ngoba uyakuthanda ngicabanga ukuthi bayabukeka kakhulu abafa abancane ngiyabathanda bonke abantu kodwa ngicabanga ukuthi abantwana futhi bese ke abantu abadala uma usumdala indoda ithize endala noma usifazane wehlile endleleni futhi ebuthakathaka kakhulu futhi ngicabanga ukuthi nje bathi abadabukise niyazi futhi ngiyacabanga nje ukuthi asifanele nhlobo sibabone bewela umgwaqo bame ubungathini kuba lowo bekungubaba wakho noma umama wako na yabo omunye umuntu ngakho bahlonipe futhi bakhuluma mhlawumbe ngokunenza nesikhathi eside futhi mhlawumbe izinto ongafuni kuzizwe kodwa khumbula ngahlobo emdala nawe ngolunye isuku ngakho nje bahlonipheni njalo nalabo bafa abancane ubani ongaphatha kabi omunye walabo naye impelene ufanele neze wenze lokho yazi uJesu wathi bekani ningadeleli namunye kulabo abancinyane ngoba izingelosi zabo ziyabheka njalo buso buka baba wami osezulwini kumbulani banengelosi uma uzalwa ihlala nawe yonke impilo futhi manje khona ke uma usindiswa khona ke unomoya ongcwele futhi uyakuhola futhi kuqondisa futhi manje ngibuka ngqo bese thamela kubona labo engibaziyo futhi uma ngikaphosisi ngibona uTata vele Chicago phandle lapha lokho kukwenza uzizwe unohlobo lokuba sekhaya ukuba umelelo Chicago uthele wethu picking call nabo bonke labo abangasendleleni lapho siyajabula kulokho kusa kubona mfowethu uTedewethu Cox lapha noCharlie uNelly njengoba sibazi futhi uRodney ulapha ndawo ngiyacabanga uTedewethu Cox futhi mfowethu uWillard Crazy omunye wabafowethu ongumfundisi lapha nabaningi kakhulu abehlukene ukuthi kube nzima ukuba ngifinyelele zansi ngibabize bonke ngiyajabula kubona mfowethu events noTedewethu events emuva lapho ileyo ndoda engangena itshela ngayo ukuthi yalunywe inyoka lesihlungu wenomsilo okhehlizayo layo futhi inkosi ungasiphakamisa nje isandla sakho noma into thize futhi events ukuze bazobona phakathi lapho ukuthi sasidoba nendodlo yomhlabathi yamluma ngqondo emzini futhi ngabeka izandla phezu kwakhe futhi ngamkhulekela futhi akuzange ngisho kuvuvuke noma akubanga bikho kunye ukuba kwenzeke ngakho futhi iphepheli lathi niyazi baya kukhipha amademoni baya kunyathela amakhanda ofezela nezinyoka futhi akukho lutho olubalimaza futhi awabo ngegama lami labo abakholwa yimi bonke lokho amandla futhi lokho abaye kwenza nokunye nokunye kwanikezwa thina kunake uma nje ngesabi ungathiwani uma umuntu othize kunika isheke futhi linegama lisayinwe phansi kulo futhi uma uphethe lelo sheke ephaketheni lakho yonke impilo yakho angeke likusize kalutho kufanele lushintshe ngakho sonke isithembiso ephepheleni sinegama likaJesu elisayinwe phansi kuzo isibophezelo sebhange lasezulwini ngediphozithi yafakwa eCalvary ngenkathi izono zethu zithethelelwe senziwe amadodana namadodakazi kaNkulunkulu futhi ngakho ke ungesabi ukulishintsha kunoma yisiphi sipho uNkulunkulu asethembisa kumbulani nje wasethembisa futhi singesakho ngimbonile mise malanga bomlile mise ikazi yeqeda ubudlova buka kaDevil futhi ekhipha izitsha futhi ephrisa umdlavuza evusa abafileyo lapho uDokotela wayemi lapho babefile amahora ngamahora bevusa ngoba buyele ekuphileni futhi ngikubonile lokho enkonzweni yami encane yami uQobo isikhathi emva kwesikhathi emva kwesikhathi ngakho ngizibonile izilwane zasendle ezithanjisiwe phansi ngo ize zingakwazi ngisho kunyakaza nazo zonke izinto ngakho vele nje usenguNkulunkulu yena uma ubehlale kuNkulunkulu usenguNkulunkulu futhi uma yena futhi engakaze futhi uma engezuye uNkulunkulu angakaze abe nguNkulunkulu ngoba uzofanele abe ukuze abe nguNkulunkulu uzofanele abe ngongena siphela wayazi izinto zonke uzofanele abe ngomnini amandla onke ongonamandla onke usezindaweni zonke ukhona yonke indawo futhi wo uNkulunkulu nje ukuphelela kokuphelela kunguNkulunkulu manje angihlosile ku ngezinye izikhathi uma ngifundisa la maklasi kaSonto sikole kucishe kube yihora lesine nqo Joseph lapha emasontweni yambalwa edlule ngangilapha amahora ayisithupha angifuni ukulisabisa niyabo kodwa ngiqondile lokho kulokho kusa amahlalo nje nengcenye qhabo lokho nje ngingahle ngingabi nani sikashana manje sihamba sinikele Virginia noma phezulu eCarolina nasenyakatho naseningizimu eCarolina bese kuthi ke ukwini lasentshonalanga naphezulu ukwini lasentshonalanga naseCanada naseAlaska bese ke sibuyele muva futhi mhlawumbe inkosi Thanda siye ngale eAfrica futhi sibone uJoseph futhi sehlele ezantsi ningizimu Afrika futhi sibe nomhlangano omkhulu kungeudala ningizimu Afrika lapho kwashintsha yonke imbangela yeAfrika nje emahole nambalo ngenkathi uNkulunkulu nje kwezakhe ezibangalisayo lapho ikhasi lokuqala lamaphepha andaba laliqukethe izihloko ikhasi lonke lokuqala nelesibili nekhasi lesithathu kungekho lutho ngaphandle kwezihloko nje ngemihlangano Ukuqala ngena lapho bavele nje babhekisela isithupha phansi bazange ngisho bayinikeze indodo petroli ngoba yayiye emhlanganweni babengeke bayidayisele bathi noma kubani uhlanya kanjalo futhi ngosuku olulandelayo wayezimisele ukumnika upetroli mahhala niyabo ngakho nje umehluko niyabo into ethize iyenzeka embambathe iwundlu lebhubesi elincane neyazi futhi wathi kuye wathi uyaphi na wathi ngiyehla ngiye eGoli wathi ho ngosomabhizinisi na wathi kabo ngiyehla ngiyobona umfuthi Branham umhlangano wathi yini wathi ubukeka into ehlakaniphile kakhudlwana kunalokho wathi awu wathi ngingumkristu ngiyehla futhi ngikubone wathi shayela nje uye kwenye indawo bese uthola upetroli wakho futhi kakho ngosuku olulandelayo ebuyele emuva kwakuyiyona ndawo kuphela yokuma phakathi kwalapho lasetransvali ngakho kwadingeka akhuphuke adabule lapho futhi wama esiteshini esilandelayo ezansi kwalapho futhi lowo mfo wakhethe umaphuma futhi wambiza wathi khuphukuze lapha khuphukuze lapha amaphepha ayenawo wonke amakhasi yokuqala namakhasi esibili nokunye nokunye cwele khona lokho inkosi yethu eyakwenza futhi ngakho siyabonga ngalokho manje nje okokuhlangana kuncane ndawonye noma ubani kini ngapho giphani abangani benu bedlule sizofanele sibe seCow Palace manje kuyimfuyo enkulu umbukiso wasetshonalanga wemfuyo eWest Coast eSouthgate ngakho abanye benu bafo abanjengami bayazithanda izibhamu ngiyahamba ngiya eWetherby Factory lapho futhi hambani nami uma nifisa uma ningalapho futhi ngakho bayaphuma bayongena ezindaweni eziningi ngesikhathi sesimini ngaya eCatalina Island niyazi ukuthi kunjani futhi wena ndoda abesifazane nabantwana babo abancane iDisneyland futhi ungomunye wamalungu eqembu naye ngakho nje uzani ngapha wena ngiyazi nizoba nesikhathi esimnandi futhi ngaphezu kwakho konke khulekani ukuthi uNkulunkulu uzovula amehlo abangakholwayo futhi uzokwenza abaphendukele kuKristu manje sizofunda amazwi ambalwa nje ebhebhelini lapha ngoba ngiyathanda kwenza lokhu futhi khona ke nginemingi imibhalo ethize ebhalwe phansi lapha phakathi lapha futhi amanye amanothi engingathanda kuwafundisa kulokhu kusa ngobizo zembhalo sikhumbule inkonzo kuleya lobusuku futhi khona ke ngingathanda kunitshela konke kwenzeke kuleli viki ezingxoxisaneni zangasese lokunye nokunye kodwa anginaso isikhathi futhi ngiyaqaphela abanye ababo behlezi lapho kulokhu kuza basalindele lezo zingxoxisane abavela ngaphandle kwedolobha sizama ukubathola kuleli viki ngokushesha nje ukuzama ukuthola yonke into elindile lapha noma kunjani ngaphambi kokuba sihambe manje sifuna ukuvula amavangeli kuMarko weshumi nesithupha isahluko seshumi nesithupha sikaMarko ngcwele futhi isihloko sami namuhla salokhu ukuthi ukuvangela esikhathini sokuphela futhi asiqale kufunda kuMarko weshumi nesithupha cishe ivesi leshumi nane
and after he appeared unto the
futhi kamuva wabonakala kwabayishumi nanye behleze kudleni wabasola ngokungakholwa kwabo nangobulukhuni bezinhliziyo zabo ukuba bengakholwanga yilabo abambonileyo esevukile
and he said unto them go ye into all the world and preach the gospel to every creature
wesethi kubo bani niyeze lonke nishumayele evangeli kukho konke okudaliweyo ukholwayo babathizwe uya kusindiswa ongakholwayo uya kulahlwa lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami baza kukhipha amademoni bashumayele ngezilimi ezintsha futhi baphathe izinyoka uma bephuza okubulelayo akusoze kwaba nangozi baya kubeka izandla zabo phezu kwabagulayo basinde
So then after the Lord had spoken to them he was
inkosi sikhulumile kubo yakhushilelwa ezulwini yahlala ngakwesokunene sikaNkuluNkulu kepha bona bephuma bashumayela ezindaweni zonke inkosi isebenza nabo iqinise izwi ngezibonakaliso ezilandelayo amen kuningi kungashiyo kulokho lona ngumyalo okugcina inkosi yawunikeza ibandla ngiye kwenzekile ngabuka phansi lapha ngizama ukucabanga umfuthi West ngizama ukucabanga ngegama lakho imizizwana embali edlule uhlezi lapho uvela eGeorgia futhi bengingasalikhumbuli igama lakho ukuthi lalingubani imizizwaneni nje embali edlule umunye umfowethu uhlezi lapho ngisalikhumbuli igama lakhe futhi abaningi niyaqonda ukuthi angizami kuyisa ngokwazi omunye umuntu kodwa nje ba angiwathola kama abo nje elungisiwe kakhulu phezulu engqondweni yami
Now we are
Manje sicaba ngokuvangela esikhathini sokuphela futhi noma kubani ongafunda iphephandaba futhi ongafunda isibhakabhaka simnyama futhi sifiphele futhi amafu ayakhuphuka futhi uyazi ukuthi silungisele ukuba nemvula ungakuzwa emoyeni futhi ubone imidwe emikhulu ebangeni elikude nokubanika nokufuqa komoya uyazi ukuthi sizoba nesiphepho sizoba nemvula maduzane nje. Noma bani angafunda iphephandaba futhi abone izimo zesizwe izizwe aqonde ukuthi ukuthize kulungela ukwenzeka uma ubona yedwa enephezu ehlombe lakhe futhi omunye futhi bephikisana ngazo zonke izinhlobo zezikhali nokunye nokunye okulwa ngazo futhi kungekho kuvumelana nokhahlela izicathulo zabo futhi beshaye amadeski nakho konke ezinkomfeni zabo uyazi ukuthi kuthize kulungela ukwenzeka.
And that brings upon the people kind of a feeling that something's fixing to happen. The world,
futhi lokho kuletha phezu kwabantu ihlobo lomuzwa wokuthi okuthize kulungela ukwenzeka yizwe njengoba silibize cosmos izwe langaphandle liyezwa ukuthi kukhona ukuphuthiswa okuzayo yokuthi ukuthi okufana nonyaka we-athobe kulungela ukuqhuma ngaphambili. Umkristu uyazi ukuthi ukufika kwenkosi niyabo.
There's an atmosphere, it depends on what
you're looking for. Kuncike ekutheni ubukani ngoba inkosi yethu yasitshela ngokuqondile nje ukuthi kwakuzokwenzekani ngalezo zikhathi futhi asiwazi umzuzu nehora kodwa siyazi ukuthi sisondela entweni ethize manje. Njengoba ngangikhuluma lapha esikhathini esithize esedlule ngiqaphele iwundlu kelekelanga e-Afrika liphuma esibayeni futhi yalalila lizidlela ngokuthula kakhulu futhi kwale manjalo liqala kwesaba futhi ngamangala kwakuyini indaba ngomfomncane futhi niyazi imvu ikwazi ukuthola indlela yayo ebuyele emuva lapho ivela khona ilahlekile ngokuphelele yinaleso sizathi inkosi sifanisa nezimvu niyabo uma silahlekile yedwa kuphele into engasibuyisele emuva umeluso wezimvu futhi lo mfomncane wayekhala futhi wayezule wasuke sibayeni futhi ngaqaphela etshanini le ngaphansi umfomncane wayengakuboni futhi iwundlu noma imvu ayisihogeli sitsha sayo njengokunye njengenyamazana ediye noma into ethize njalo kodwa yayingeza ukuthi ukufa kwakuseduze futhi kwakhona ipubezi liza lingiyoba phezulu liza kalula lalihogele imvu ngakho laliza liyabo ukuba lithole iwundlu futhi umfomncane wayesaba futhi wawungeke usibone isizathu ukuthi kungani kodwa kwakungukufa kwakuqamelekele eduze kakhulu ukuthi wayesaba futhi yizwe lisesimele sinjalo sokuguliswa yimizwa khona manje ukuthi bayoshayela behle ngomgwaqo ngamamayeli angamashumi ayisishiyagalolunye ngehora ukuba bahlale ejoyintini likabhiya futhi baphuze amahora amabili ngaphambi kobuya ekhaya futhi isiwombe sekhuluma komunye umuntu o he bayasakazeka njengoba ngangikhuluma ngobunye ubusuku ethemelekele futhi mayelana nokuya sibhedlela phandle lapha ngizama ukuthatha izincingo zikamfortunevile futhi njalo uma ngikhulume nomhlengikazi noma udokotela yongqavuza angikazi lutho kakho awu ngacabanga yini indaba na wonke umuntu uyekele ngcindezi ngiqakele kodwa udokotela izazi zokusebenza kwengqondo zelapha izazi zokusebenza kwengqondo ngakho kodwa kukhona indlela yokuphuma lo uKristu manje umKristu akafanele ukuba kuleso simo sifanele sijabule silindele ukufika ngoba sekuseduze siyawuza umoya opholile waseCalvary uma sibuka phansi futhi sibone uNkulunkulu wasezulwini owenza isithembiso na ngoba ngezinto uJesu azenze empilweni yakhe wathembisa ukuthi ziyozobuya ezinsukwini zokugcina futhi lapha siyakubona kuyini lokho na lowo ngumoya wokushumelelisa njengemvula yiza niyabo siyazi ukuthi ukuhlenga sekuseduze niyabo ukuthize kulungiselela kwenzeka manje yizwe aliboni lokho bayakuhleka ngoba njengoba benza ngezinye izinsuku kodwa siyazi ukuthi kuyasondela.
And that's the reason I chose today this subject
futhi yinga leso sizathu ngikhethile namhlanje le ndaba ukwamukugcina kwesikhashana ngenzele ithebelekele ekuvangeleni esikhathini sokuphela futhi uma senza umsebenzi wokuthunywa benkolo noma ukuthunywa benkolo baphesheya ngezwi likaNkulunkulu siyazi sihlala njalo sisendandweni kaNkulunkulu ngoba umyalo wokuqala kaJesu ebandleni lakho ungukuthi hambani nishumayele ivangeli lo myalo wokugcina wawunkulu kushumayele ivangeli. Sikati sokala ake yagcoba ngazo noma yibaphi abantu kuba bashumayele izwi futhi baye ezweni lonke wathi phulukisana abagulayo vusana abafileyo khiphani amademoni njengoba nemukele ngesihle yiphani ngesihle Mathewu ngcwele isahluko seshumi ethuma abangamashumi ayisikhombisa ababili ngababili lowo wakungumyalo wokuqala unika ibandla lakhe manje umyalo wokugcina unika ibandleni lakhe ngaphambi nje kokuba emukelwe phezulu enkazimulweni wathi abani niyezweni lonke wayesanda kuvuka nje kwabafileyo futhi abaningi babo wayehlezi indawonye futhi wabasola ngobulukhuni benhliziyo yabo ngenxa yokungakholwa kwabo abangabakholwanga labo ababembonile emva kokuba wayesevukile yabo babenobufakazi bokuthi babone inkosi futhi abanye abakukholwanga futhi abasola ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo ababakholwanga laba bantu ababebonile ukuthi wayengaphili yaphili
same thing today when you see his work now we have already seen
ifanayo namhlanje uma ubona umsebenzi wakhe manje sivele siwubonile futhi sifakaza ukubonakala kwenkosi manje kubulane ukubonakala nokufika amagama amabili ehlukene ukubonakala bese ke kuba ukufika manje ukubonakala usevele ubonakele kulezi zinsuku zokugcina khona lapha kanye nathi eminyakeni yokugcina embalwa manje isibonakaliso sokufika kwakhe Bonakala ebandleni lakhe simboni sikamoya ongcwele kumbisa ukuthi nguye ngoba abantu bangezenze lezi zinto obona umoya ongcwele uzenza ngakho lokho ukubonakala kwenkosi manje kubulani kukhulumile ezindaweni ezimbili ukubonakala nokufika manje wabasola ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo ngoba abazange babakhole labo ababekubonile ngiyakholwa uzokwenza into efanayo namhlanje emva kwethu bane abazange bakhole ubufakazi balabo bantu futhi wabasola ngakho futhi khona-ke wabathuma ukuba bayezweni lonke bashumayele ivangeli kuse sonke isidalwa futhi uzoba nabo kuze kube sekuphelele ukuphela kwezwe lezi zibonakaliso ziyakubalandela labo bakhole manje namhlanje sizama ukuthatha yize lilotshiwe sinalo esimweni sencwadi isimo sesivumo kholo lokuyeni kunye ezweni lonke futhi bekukhona izithunywa zevangeli eziye ezindaweni zonke kodwa yini esiyithelayo uma sifika khona na womtabo ongakwazi ukufunda igama lakhe ephethe incwajana esenensake angazi lutho ngayo kunokuba azi ukuthi yisiphi isandla sokunene nesandla sobunxele kodwa ngenkathi ujesu ethi hambani shumayele ivangeli akazange athi lifundise yizwi wathi nishumayele yele ivangeli futhi ivangeli alifikanga ngezwi kuphela kodwa ngokubonakaliswa kwezwi ukuba indlela kuphela elingenziwa ngayo kwakungukwenza isithembiso sakhe sifezeke umunye umfo yedwa angafunda lokho njengamuwilliam Jennings Bryant ngenkathi wayenenkulumo mpikiswane nodarel ngokuziphatha kukadarwin niyabo wayengatsho kuphela lokho udarwin yayikushilo futhi william Jennings Bryant wayengatsho lokho ibhayibheli lakushoyo leyo ngokuyinkulumo mpikiswane kodwa kulelu daba unkulunkulu fika phakathi kwabantu futhi uyafakazisa ukuthi izwi lakhe lenziwe labonakaliswa futhi indlela kuphela ongenza lokho akusikho ngencwaja kodwa ngomoya ngcwele usebenza ngawe impilo yakho yiba yimpilo yakhe ukuwe baheleli uma bekhonza isithixo sabo bazilalisa phansi phambi kwesithixo futhi bakholwa ukuthi isithixo siyabaphendula lowo unkulunkulu unkulunkulu wabo waphenduka wangena kulesi sithixo futhi aphendule ngazo manje lokho nje kuphambene phendukela kulokho unkulunkulu ayikho unkulunkulu akasebenzi ngezithixo niyithuluzi lakhe yiwiseni nina uqobo phambi kukankulunkulu futhi uyangena kuwe futhi akhulume kubantu yilowo umehluko unkulunkulu ophilayo umuntu ophilayo hayi unkulunkulu ofile sithixweni esifile unkulunkulu ophilayo esidalweni esiphilayo futhi niba ngofakazi bakhe lokho akusho lapha yilokho manje qabelani abantu abaningi osho ukuthi lokho nje kwakungokwabapostoli wathi lapha hambani niyezweni lonke futhi nishumelele livangeli kuzo zonke izidalwa na izihlanganiso lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo manje namhlanje sithi ilungeli kahle lebandla lichawulani nomeluzi lifake igama lalo lisuke kwi-Methodist kuye kwi-Baptist noma i-Baptist kuye kwi-Methodist noma kanjalo kanjalo futhi liphile impilo enhle kakhulu manje yizithunge zevangeli sibona labo baheteli bephile impilo lamamelikana ababizwa ngamakristu abanako uqhathaniswa ngisho Yabo, ngakho uma nje ukuphila kahle yikho ukubalekile basindisiwe ngokufanayo njengabo bonke ngesithixo izimilo zabo ziyofuthelana kithi size singabi nalethuba lokumebukhoneni babo kunjalo nezenzo zabo kodwa lokho akusikho uJesu wathi nimele ukuzalwa kobusha ukuze uzalwe kobusha ungukuzivumela wena uqobo uhambe futhi ufe futhi umoya kaKristu ungena kuwe khona-ke awusesuye owakho ngukristu kuwe yabo moya ngcwele Paul wathi ngifa nsuku zonke nokho ngiyephila hayi mina kodwa uKristu uhlala kimi yabo uKristu futhi uma nginitshela ukuthi umoya kaJohn Dillinger wawukimi bengizoba nezibhamu lapho futhi ngibe unkulunkulu ngoba lokho bekungaba umoya wakhe kimi uma ngitshele ukuthi umoya wengcwethi beniyo ngilindela ukuba ngipende isithombe sengcwethi uma nginitshela ukuthi ngikumKristu futhi umoya kaKristu ukimi noma ukuwe kodwa-ke senze imisebenzi kaKristu
Jesus said in St. John,
"Jesus, what you want to go ahead? Oh, kona yimi, misenze ngiyenza yomina na yo yakuyenza. Khona ke washa lapha. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo."
Now, through the age there has
Manje kodlule nyakeni kube nesikhathi lapho lezi zibonakaliso singabalandelanga abakholwayo. Kunjalo, umprofeti wakhuluma ngakho futhi wakhuluma ngakho ngale kuZakariya wathi, "Yofika isikhathi esingayibumbizo ngemini noma ngobusuku, kodwa ngesikhathi sokuhlwa kuya kuba ngokukhanya." Manje ilanga liphuma empumalanga futhi lishona entshonalanga liguquke ilanga elifanayo manje ngenkathi umoya ongcwele efikile uJesu indodana kaNkulunkulu ufike empumalanga kubantu basempumalanga kade kulusuku njengoba lihambile njengoba impucuzeko ihambene langa livele empumalanga liye entshonalanga futhi manje sizogwini lesentshonalanga siyahamba siyaphambili sibuyele emuva empumalanga ngakho awu yonke into iqondise ekufekeni kwakhe sisesikathini sokuphela yonke into ibonisa ukuthi lokho kukuyo yonke indawo manje umprofeti wathi futhi akukho siprofeti esifanele sihunyushwe ngasese njengoba uJesu asho siyilokho ngqo lokho esikushoyo kuyakuba ukukhanya kusihlwa khona-ke indodana efanayo ifika phezu kwabantu basentshonalanga futhi yakhombisa imisebenzi yakhe nezibusiso zakhe waprofetha ukuthi kwakuyoba nosuku oluhwaqabele kungabi yimini kungabi ubusuku lolo usuku oluyisigayagaye lokho kufana nolulufifi futhi awukwazi ukubona ilanga kodwa ilanga nokho linikeza ukukhanya kwanele into ethize njengokungathi kuphandle lapho manje mhlawumbe kuthe kufiphala kancane futhi sibe nokwenele kujoyina ibandla ukufaka igama lethu ezincwadini nokunye nokunye kodwa ngesikhathi sokuhlwa lawo mandla amakhulu afanayo kaKristu ayofika phezu kwebandla lakhe njengalokhu kwenza emuva lapho kwelasempumalanga kwelasentshonalanga kuyoba yinto efanayo ingakho ngifuna ukukhuluma ngokuvangela ngesikhathi sokusihlwa Mnyaka ngamunye ube nomlayezo wawo nezithunywa zawo kuze zonke izikhathi yonke iminyaka ibiqukethe umlayezo wayo nesithunywa uNkulunkulu kuze zonke izimiselo zesikhathi uthumele phambili umuntu ogcotshwe ngomoya ongcwele ukuletha umlayezo wakhe walowo nyaka ngazo zonke izikhathi
Now we can start back to back it up just a little bit
Manje singaqala muva ukusekela kancanyana nje ngisho kusukela ekuqaleni uNkulunkulu ayisithunywe ekuqaleni ukutshela uAdam noEva niyakudla lokhu kepha aniyikukwenza lokhu lowo ngokungumlayezo futhi uma umuntu eqa umlayezo ehora waletha ukufa lincushincushe ezintwini zonke manje umlayezo ochaza kungako
And remember,
futhi kubulane ukuthi kwakungesikho nje okwalo kuphelele okungenalutho kwalokho uNkulunkulu akusho Eva akukholwa kwakungukuthatha lokho uNkulunkulu akusho futhi ukuliziba noma nje ukulihlalekezela kancenyana ukwenezela nje kancenyana kulo noma kususa kuncenyana kulo yilelo sesizathu ngikholwa ukuthi yize liqiniso uma izivumo kholo zethu namahlelo ethu engezi ngokuphelele nezwi khona-ke kulungile futhi uma uNkulunkulu angeke avumele futhi izwi lakhe lalibalulekile kakhulu kucaphune nje ngokungesikho yize lilodwa lalo kubangela konke konke ukufa kwake kwenzeka konke ukuhlupheka yonke ingane ekhalayo lokhu udwende lomngcwabo wonke amathuna emmangweni yonke i-ambulensi eyake yakhala lonke ikazi lake lachitheka konke ukugula ngendlala nenkathazo esake saba nayo ngoba nje izwi likaNkulunkulu labalwa ngokungesikho wabangela gonke lokhu ngabe uzokuthethelela yini esikhathini sokuphela uma silibale ngokungesikho futhi na.
So you see, Christianity is an important thing.
Ngakho niyabona ubuKristu buyinto ebalulekile. Uma kubize yonke le minyaka yezinkulungwane eziyisithupha yenkathazo ngenxa yezwe lilodwa lisetshenziswe ngokungesikho, manje asibuyele emuva ngelinye izwe lilodwa elisetshenziswe ngokungesikho. Kuzofanele kube ncamashi nezwi ngaphandle kokuhumusha kukanoma ubani, lokho nje yizwe likushoyo.
So many men will get together.
Ngakho indoda maningi azohlangana ndawonye futhi athi lisho lokhu futhi azovumelana futhi amanye azosho lokhu kodwa lithi lokhu yilokhu. Uma uNkulunkulu ezokwahlulela izwe ngebandla khona-ke yilona liphi ibandla na? Uma ezokwahlulela ngesizwe yisona siphi isizwe na? Uzokwahlulela izwe ngezwi, iBhayibheli. Kuba kuqaleni wayekhona ulizwi futhi ulizwi wayenonkulunkulu futhi ulizwi wayengunkulunkulu futhi ulizwi waba yinyama futhi wakha phakathi kwethu. Lowo ngokungukristu wayeyizwi likankulunkulu lenziwe inyama lakhulunywa yisidalwa singumuntu. Manje encwadini yesambulo wathi uma noma yimuphi umuntu eyosusa izwi elilodwa lapha noma enezele izwi elilodwa kulo okufanayo kuyothathwa ingxenye yakhe ikhishwe encwadini yokuphila. Ngakho niyabona ukuthi akusikho nje ukuthi awu ngiyakukholwa lokhu kodwa angazi ngalokho. Ufanele ulikholwe lonke, mhlawumbe unakho kukholwa ukulimela kodwa ungazami ukuma endleleni yomunye umuntu. Bengihlale kithi ngifisa sengathi benginokukholwa lapho impilo yami isiphelile ukuba ngihambe njengo-Enoki, hhayi kufa kodwa nje ukuthatha ukuhamba kwantambama bese uya ekhaya noNkulunkulu. Ngingathanda ukwenza lokho kodwa uma ngingenalo lolo hlobo lokukholwa angeke ngime endleleni yomunye umuntu onalolo hlobo lokukholwa. Niyabo? Manje sisesikhathini sekusihlwa futhi izithunywa ezansi kude emlonyekeni sithela ukuthi kuqaleni lapho isithunywa sasithunyiwe ukuhlelekezela izwi lakhe noma ukungabaza izwi elilodwa kwakungukushabalalisa nokuhlukanisa kwaphakade kuNkulunkulu ukuhlelekezela lelo zwi lesithunywa. Futhi isithunywa sokuqala kwakunguNkulunkulu qobo lwakhe futhi sonke singisithunywa bekunguNkulunkulu ekhuluma ngomuntu selokhu okuyizwi likaNkulunkulu ngoba akukho muntu khona-ke ngaye ukuba akhulume ngaye kodwa nje loyo yedwa ekhuluma ngaye kodwa njengoba yenza umuntu futhi wahlenga umuntu bekunguNkulunkulu ekhuluma ngomuntu akasebenzisi okusebenzelayo kwezihlaziyo mshini kodwa okusebenzelayo elayo kumuntu, umuntu ozinikele futhi ohlukaniselwe kuNkulunkulu. Singakwehlisela kanjani kwedlule kubaprofethi noSamsoni futhi kwehle njalo kudabule kuze kube yilo nyaka wamanje? Bekuhlale njalo kungumuntu ngayedwa noNkulunkulu. Manje unyaka ngamunye ngathi ubuni nomlayezo wawo nesithunywa sawo. Manje sithatha omunye unyaka yemva konyaka wase-Edeni kuthola nje isendlalelo esincanyana. Manje yemva konyaka wase-Edeni kufika unyaka kaNowa. Manje lapho yizwe sasingangikhuluma ngobunye busuku ezansi eClarksville Tabernacle phezu kwesihloko esithi isibonakaliso sesikhathi sokuphela futhi khona-ke ngobunye busuku ngolosile busuku ngokubandakanywa noJesu futhi manje kulokhu kusa umvangeli wesikhathi sokuphela ukuvangela ngexolisa. Manje ngaphambi nje kokubhutshiswa komhlaba ngamanzi nesikhathi sezikhukhula, awu siyathola ukuthi babe nempucuko enkulu kakhulu kunoma sinayo namhlanje. Ngikholwa ukuthi babe nokulawula kwamandla e-atom. Ngicabanga ukuthi yilokho kwazamazamisa umhlaba usuka emkhondweni wawo. Ngama e-British Icefields ukumba phansi bafita ngamakhulu amahlanu ukukhipha amasundu lapho okwakuvamise ukuba namasundu khona futhi iminyaka engamakhulu amaningi edlule futhi siyafundiswa futhi siyazi ukuthi izwe limile ngokuqondile kodwa futhi babenokunjengomshini nesayense njalo kuze kuthi babengakha isivivane ibhubhe selikhulu elinekhanda lomuntu kanjalo njalo esingeke sekukhiqize namhlanje. Asinayo imishini yokuphakamisa lawo ama-blocks ngokuqhele kangako. Niyabo ngaphandle kuba kube yi-atom amandla kapetroli ngeke akwenze, amandla kagesi ngeke akwenze kodwa kwakungomunye umnyaka uthe ukuhlakanipha kakhudlwana kunowethu.
And in that age God called a man called Noah.
Kudinga loya nyaka uNkulunkulu wabiza indoda ebizwa ngoNoah indoda nje ejwayelekile umlimi ngoba watholakala nokumekisaba uNkulunkulu esizukulwaneni sakhe futhi uNkulunkulu wasebenzana nalowo muntu oyedwa edabeni lokwakha umkhumbi ngoba isono siyaqaphela ukuthi ngalesi sikhathi ukuthi amadodakazi omuntu iqaphele lathi abona amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu Ukuxoxa lapho iningi lababhali licabanga ukuthi lawo kwakungamadodana kaNkulunkulu ukuthi izingelosi ezawayo zazicindezela emoyeni. Angiboni ukuthi umuntu angakucabanga kanjani lokho. Lokhu bekungamenza umdali, kwenza usathane umdali. Usathane kaseyo umdali, usathane ngumphendukezeli wokudali wenu, yabo konke. Manga iqiniso kuphela lishiwe ngokungesikho ukuphinga yisenze silungile sihlanekezelwe nebo futhi lokho ngempela isona siyikho usathana ngeke adale kuphela ngaphendukezela lokho kudalini ngakho ngokungamadedala kaNkulunkulu okwakungamadedala kaSethi avela uzaleni lukaNkulunkulu ngoAdamu futhi amadodakazi kaKhayini usathane futhi lapho ayebone ukuthi ayebukeka emahle futhi siyaqaphela phakathi lapho lokho kukhuphula izithombe ezinjengezi eminyaka embalwa edlule sithi iminyaka eyikhulu edlule ukuthi ubuhle babesifazane sebufike badlula kanjani ubuhle obabuvamise ukuba abesifazane babe nabo Uma uzofunda uGenesisiwe sithupha uzothola isithombe sihle sakho lapho ayemahle futhi yabesifazane namhlanje babukeka kakudlwana kunomamba bevamise ukuba njalo kungenxa yezingubo zabo zokugqoka nenkambiso yabo esibodeni yilokho kubakhiphayo nginesithombe sika Penny White kwakulapho uScott Jackson ambulala khona wampokoda kumbese esifubeni sakhe isithandwa esiyimfihlo futhi isizwe sikhulu sasamazama ngeculo lika Penny White wayefanele ukuba ngwesifazane omuhle kunabo bonke labo ababe khona ezweni ngalezo zinsuku kungani wayengaba yinto seleyo sitheledini namhlanje kwabanye balaba besifazane noma buyele muve esikhathini sika Clara Paul lapho eqala ukuqala ihlazo lokuhlisa amasokisi akhe amade abe ngaphansi kwabadala akhe futhi ethi bagingeni amantombazane bagingeni ngiyakhumbula ukuthi ngisemncane futhi ngakuthatha isithombe sika Clara Paul ngase ngisiqathanisa nabanye onobuhle banamhlanje yabo
and that is a sign of the end time Jesus said as it was in the days of Noah.
Kujiloko isibonakelisa sesikhathi sokuphela uJesu uthi njengoba kokunjalo izinsukwini zika Noah kuya kuba njalo kufikele ngendoda neyomuntu futhi ngokuqhubekayo bayazikhumula qobo labo kuyini lokho na amadodakazi kaKhayini
That's why we're considered cranky.
Ingakho sithatha njengabangahlakahlile nezinhlanya uma sizama ukuchaza futhi sishiye iqiniso levangeli gakho. Kodwa ngokuqhubekayo bayozonakalisa qobo lwabo futhi baphumele emgoqeni futhi beziphathe ngendlela abenza ngayo futhi abaqondi ukuthi bayophendula ngosuku lokahlulelwa.
Now, the woman that misdresses herself sexy.
Manje sifazane uzigqokisa ngokungafanele ngokukhalukisayo futhi ngathube emsulo njengomduze kumyeni wakho noma isithembeni sakho isoka lakho kodwa lapho isoni sidlule emgoqeni futhi sikubuke futhi ugqoke ngaleyo ndlela sizokukhalukela ngoba uziveze wena uqobo kuso ngaleyo ndlela Ngusibo abantwanyana abadinga ukushaywa ubaba nomama ngokuba dedela benze kanjalo lokho akusibo ubuhlanganje bebentsha ngobuhlanganje bebabazali futhi ngicabanga ngenqaba yobuhlanganje bebepulpiti ngoba bavele babadedela nje bedlule futhi bangasho lutho ngakho lapho kukhona phakathi ezwini
Now the Jesus said whosoever looketh upon a woman to lust after her hath past tense committed adultery with her in his heart already and when that sinner goes to the judgment
manje bebele uJesu wathi ubuke wesifazane amkanukele usevele kathi dlule usephingile nenhliziyo yakhe kakade futhi uma leso soni siye kohlululeni ukuba siziphendulele ngokuphinga kuyondiza kubuyele muva ngqo waphinga lobani na nawe nakuba ungagazi usenzisenzo kodwa iBhayibheli lathi unecala noma kanjani ubani kufanele asolwe na obuke wesifazane amkanukele usephingile vele nenhliziyo yakhe ubumqoka bakho
In Jeffersonville today, there's 99.
Jeffersonville, I'm judge. Go on, I'm a shumi. I see Shiakalalugi, I see Shiakalalugi, I'm a shumi, I see Shiakalalugi, I see Shiakalalugi. I'm a shumi, my person is Fazani, I'm a Nitala Pamugangulungu. Jesus, all this is Galandia, Galina, Busangandebe pulpit, Buchalabad, Busangandebe Makaya, Mela, I'm a chichi and get him cocked if it is a partake and jar, Futi, Babubis and Gutulungi.
Now that's exactly what Noah had to contend with in his day.
Manje lokho impela Noah kwadingeka alwe nakho sibini lakhe. Abathethekazi abande emahle futhi amadodana kaNkulunkulu awabheka nebo ukukhanuka kuyabuya futhi. Kodwa uNoah, oh besingahlala lapho amahora maningi.
But Noah was a man of righteousness, godly, integrity.
Kodwa Noah, wayindoda elungile, emesabayo uNkulunkulu eqotho futhi wakhala kakhulu ngokumelana nokunjalo. Futhi bambiza ngendoda ehlanyayo, abahleka usulu. Bible lasho ukuthi bamhleka usulu, bahlekisa ngayo. Kodwa wathi kuza isikhathi ukuthi isiphepho amanzi azowa ivele ziphakaphakeni. Kwakungakaze kube khona imvula, futhi ivangeli lakhe alizange limele ukucabanga ngokwesayense yangalolo suku, ngoba kungekho mvula esiphakaphakeni.
And today, the scientific theory of the modern so-called religious group.
Kuti namhlanje umcabango wesayensi yamaqembe sibotele yabizwa ngawenkolo azamile ukufakazisa ukuthi lento ebusisiwe esinayo ebizwa ngomayangcwele ngamadlingozi kuphela. Yabo akumile njengokomcabango wabo wesayensi.
I'd like to ask them this. What makes them change? What makes the drunkard stop drinking?
Oh, ngikatheli kubabuza lokho. Yini benza bashintshe na? Yini yenza sitakwa siyeke kuphuza na? Yini yenza unondindwa yeke kuphila impilo engcolile na? Yini yenza umdlavuza futhi nezifo zisuke kubantu nezithulu, izimungulu nezimpuputhe nabafileyo bavuke na? Chaza lokho. Ngabe lokho amadlingozi na?
It has emotion with it, certainly.
Kuna madlingozi ngakho impela, noma yini ephila yini amadlingozi, futhi noma yini engenawo amadlingozi vile. Ngicelisa ke sisho, kodwa ngicanga ukuthi sifanele singcwabe enye yenkolo yethu engenamadlingozi ngoba ifile. Yini amadlingozi kuyo, noma yiphi inkolo engenawo amadlingozi ifanele ingcwatshwe, ehe, ngoba ingamadlingozi. Jesus laphekele emzini abantwana labo bonke abangane bakhe bememeza hosana kuyeza egameni lenkosi futhi labo senkolo bangalo lesuku abakumelanga kwakunamadlingozi kakhulu wathi uma bethule amadwala ngokushesha yomemeza kakhulu yabo okuthile kuzomele kumemeze kakhulu ngoba ukuphila kwakulapha. No, wayenezikhathi ezisabekayo kodwa kugcineni ngelinye ilanga wayenokulingwa futhi bonke labo abahamba noNkulunkulu nezilingo ukholo lwakho luyavivinywa uma uqala kuphelela yena khona-ke bonke umakhelwane bazokhuluma ngawe yonke into ezihamba ngokungalungile kuwe kubulale nje lokho ngoba nguNkulunkulu ekulinga. Ibhayibheli lathi yonke indodana yeza kuNkulunkulu ifanele kuqala ifakazelwe ilaye ukuqeqeshwa komntwana. Njengoba ubabayi wami angiqeqesha lapho ngangenze okungalungile babe nemithetho eyishumi ilengela phezulu kumnyango kwakuyingatsha ethi yayibe ngakubuthe futhi umnumzane Branham wayeyindoda enhle kakhulu engalweni yakhe futhi wasikhiphela ngaphandle futhi wasiqeqesha futhi yileyo ndlela uNkulunkulu yenza ngayo uyakuvivinya ukuqeqeshisa kumntwana uyakukhulisa ngoba ngumntwana wakhe kukhona ukuthile esikhathini esizayo kuwe ikhaya elisenkazimulweni futhi uyaku qeqesha manje yonke indoda nezayo ifanele ivivinywe. Noah mfanekiso manje wesimiselo sesikhathi sakhe waba nokuvivinywa ngoba uNkulunkulu wamtshela ukubangela emkhunjini futhi lapho esekele emkhunjini umnyango wazivalekela wona futhi Noah ngokungangabazeki watshela umndeni wakhe qaphelani kusasa wo umnyango uvaliwe kulobo busuku kodwa kuthele kuzoba nemvula phezulu lapho eziphakaphakeni yayingakaze bekhona ngaphambili khumbulani futhi abahleka usulu mhlawumbe abanye babo abangamakholwa ingxenye bathi asenyuke yafundisime niyazi leyo ndoda endala kungenzeka ukuthi ibiqinisile bameduze kumkhumbi belindile niyazi futhi bacabanga awu manje kungenzeka ukuthi uqinisile futhi bakhuphuka futhi ngokuso kulandelayo ilanga laphuma nje lilihle linqamula niyazi futhi akungabazeki kodwa lokho sathane kuhlela phezulu lapho esicokweni saleyo mbobo emkhunjini lelo fastela wathi ucabanga ukuthi usaqinisile na awu leyo ndlela udeveli asenza ngayo sonke kodwa inqobo nje uNkulunkulu esho njalo hlala nakho lokho kule ndaba ukuthi ini hlala kukho ngqo usuku lwesibili lwedlulo usuku lwesithathu lwedlulo Noah wayejuluka kodwa kugcineni emva kwezinsuku eziyisikhombisa futhi lokho kwakungo February 17 lapho engena phakathi kwasekuthi ke emva kwezinsuku eziyisikhombisa khona-ke ngalokho kusengekathi evuka imidumo yayibhavumula amathonsi amakhulu kakhulu emfula ayeqethaka ngalapho lapho ababekhuphukile futhi bahlala usuku noma izimbili ukuze bathole bathi awu sizohamba futhi sibone uma kukhona okwenzekayo sasesedlule kakhulu isikhathi ngaleyo nkathi bangqongqothe bamemeza imigwaqo yagcwala amanzi aqala ukuphakama emimangweni abantu bayazinkangala bazama ukugibela emikhumbi nokungena okunye kodwa uma umkhumbi wawungakhwanga uNkulunkulu lokho kukhulu kuzamazama komhlaba ngaleso sikhathi kuzamazamise kushonise phansi ngaphansi kwamanzi ngqo wena uthi noma imuphi ngakho nje ngithole inkolo kuzoba kade qaba kunjalo kuzofanele kube ulwazi lokuzibonela lokhiwe nguNkulunkulu enkolweni niyabo yonke enye iyoshabalala angisho lokhu ukuba ngihluke ngisho kuphela ngenxa yothando futhi ngazi ukuthi ngizodingeka ngiphendule ngalelo suku futhi ngibophezelekile ngakho uma nje ngisho lokho akushoyo khona-ke ngiyazi ukuthi kulungile kodwa uma ngizama ukufaka isivumo kholo somunye umuntu noma kucabangela kuyo angeke ngikwenze anginakho kukholwa kukho ngikholwa nje yilokho akushoyo manje qaphelani emva kwesikhashana kwaya ngokuya kwajula futhi kokuphezulu kunakho konke bangqongqothe emnyango bamemeza bakhala kwenzekanga nokuncane kuhle mhlawumbe izinsuku ezimbalwa ngaphambili ngenkathi befaka izilwane lapho sengiyabezwa abanye abahleka usulu bethi qhubekani ningene lapho nezilwane zene ezinukayo hlalani nakho konke ukunuka kwenu uma nithanda lokho nje nginamuhla bakutshele into efanayo qhubeka ube imfashini endala uma ufuna sizoba nesikhathi esimnandi sokuzijabulisa qhubekelani phambili makuhambe kodwa wo mfowethu ukuba semkhunjini umnyango uvaliwe lokho yileyo nto kodwa nako usulu wakhe wakunzima kuye ngesimiselo sesikhathi sakhe niyabo ngoba abantu babengakaze bazwe ngento enjalo kodwa kuza nje kokufanayo khona-ke siyathola enkundleni kuza emva kokukhululwa kukanowa nokunye nokunye futhi umhlaba uqala kukhula futhi yonke into eyayiphefumulele umoya yabhubha kuthi khona-ke siyathola futhi ukuthi kufika isikhathi ngaleyo nkathi uNkulunkulu wayekhipha abantwana bakhe eGibhithe ukuthi uMose wafike lo mthetho wakunzima kakhulu kubantu ukuba bawuqonde kepha isimiselo sesikhathi sasishintsha siye emthethweni kwase kuthi-ke emva kokufika komthetho uMose ezama kwakunguthisha abantu babephila nje ngendlela ababeyifuna ngakho-ke uthisha umthetho wawungukuthi ibhayibheli lathi ukuletha abantu ukuba baqonde ukuthi kwakungalungile ngakho wabanika imiyalelo eyishumi kwakuwushintsho ngempela abantu babengafuni ukuyemukela khona-ke emva kukamose kufika ujohane futhi emva kukajohane isimiselo sesikhathi siyafika wethula ujesu futhi lapho ujesu efika kuzama kusilethela ubusa okwakunkulunkulu emoyeni emqeni kamoya ebonakalise uthando lwakhe ngokuba unkulunkulu walithanda izwe kangaka wazanikela ngendodana yakhe ezalwa yodwa futhi ujesu wayehluke kakhulu futhi ephambene nomthetho nebo kodwa kwakuyisimiselo sesikhathi esihlukile isikhathi esihlukile futhi khona-ke lapho ujesu esuka wakhuluma ngalesi simiselo sesikhathi sikamoya ongcwele kuphile kungaphakathi ufakazi wakho ovuko inqwaba imibhalo lapha kodwa nje anginaso isikhathi sokungena kuyo ngizomele nje ngiyifishanise kulungile bethele njalo kuyiqiniso futhi nonekulwa lapho isimiselo sesikhathi esisodwa sishintsha kusukela esimiselweni sesikhathi esidala kuya emlayizweni isikhathi samanje nokulokhu kungukulwa nabantu bababa kunguku nakuba bekuhlala kungokombhalo kodwa ngesikhathi uNkulunkulu emnika isimiselo sesikhathi nento ethize ukuba baphile ngayo noma kuthize ukuba bakwenze manje siyathola ukuthi ngokushesha ngemva kokuba leso simiselo sesikhathi sesinikeziwe amadoda omhlaba azama ukujola into ethize ukuphikisa lokho futhi into ethize ukwenza udaba olwenziwe ngumuntu lwakho. evakakubonawa esenomkhumbi futhi konake masinyane emva kwalokho nimrode lelo hlubuka wakho mboshongo futhi wathi uma izikhukhula zizofika sizovele nje sikhuphuke futhi sibe ngaphezulu futhi khonake uNkulunkulu uyafika nomthetho lokho nje yabo lezo simiso lesesikhathi sihlale isikhathi saze saphela futhi ngekathi uJesu efika futhi emva komthetho umthetho wawukhuluma ngoMose futhi wakhuluma ngokuza kukaKristu kodwa ngenkathi esefikile babehleli kakhulu emasikweni obaba babe nezivumokholo zabo babe nezifashini zabo babe namabandla abo babe bohlile ngakho wakunzima kakhulu ukuba uJesu azame ukuzamaza misa lo mbuso lelo bandla esivumweni kholo ukumkholo futhi noma kunjalo imibhalo kakhulukazi yakhuluma ngalona oyedwa yonke indlela kusukela esimiso lesi sikhathi sokuqala sasedeni inzalo yakhe iyakulimaza ikhanda lenyoka Promise Jesus through each one of the disciples. Uthembisa uJesu ngasinye futhi labo befika bazake kwamqonde ngoba babeboshela kakhulu esivubweni khona sabo kodwa nokho kwakuyiqiniso langokumbhalo. Isithunywa ngasinye nomlayezo waso sabikezela umunye olandelayo. Isikhathi ngasinye uMose abaprofethi babikezela. UMose wabikezela ngokuza kukaJesu. UMose wathi, Inkosi uNkulunkulu wenu uyakunivusela umprofethi njengami. Zingaki izikhathi besidlula kulokho emilayezweni yethu emhlabeni jikelele ukuthi uMesiya ozayo kuzomele kube ngumprofethi. Ingakho isifazane onegama elibi ngokumelene nabo bonke befundisi wawukholwa umlayezo. Owesifazane waseSamaria lapho uJesu wayekhuluma kuye wathi ngiphuzise wathi awunayo into yokukha akusilo isiko kuwe ukuba ucele kimi owesifazane kumSamaria futhi ingxoxo yaqhubeka khona-ke wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi anginayo wathi unjani kunesihlalo futhi naleyo ohlala nayo manje kuyona yakho wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofethi manje siyazi ukuthi kuze ushintshe lesimiso lesesikhathi kukholozayo ozoba ngogcotshiwe obizwa ngomesiya uKristu kaNkulunkulu futhi umefika uyoba yilo profeti wayazi kakhulu kangakanani lo wesifazane kunabo bonke abashumayeli bangalelo suku yebo futhi yena esimweni sakhe yebo wawuqonda umbhalo nokho engowesifazane omncane ozihluphukelayo eshatshela amadoda ayisihlalo futhi ehlala lesithupha futhi nokho wayazi kuningi mayelana nemibhalo ngoba wawuthatha nje ngenani lawo ligcwele futhi wathi umefika uzoba ngumprofeti wathi uJesu kuyena nginguye futhi washiya imbiza yakhe futhi wakhijimela emzini wathi woza nibone umuntu akitshele izinto engizenzile ngaba kusiyena impela lo Mesiya na yabo nguye manje yabo wayazi ukuthi wayeza ngoba abaprofeti nombhalo awukade ezinsukwini zikaMose lasezinsukwini zabaprofeti futhi yonke indlela emuva kuleso simiselo sezikhathi ngasinye babeshilo ukuthi uzoba lapha futhi yilokhu azoba yikho ohe uma abantu bebengabona lokho kuphela namhlanje khona-ke bebezolwa azusuku esikulo bazobona ukuthi isithembiso sikaNkulunkulu salolu suku uNkulunkulu washo ukuthi kuyoba ngalendlela ngoku kuyiphuthe washele ikhulu likaNkulunkulu lishaya nje ngqo isikhathi esifanele kuthi ngisho nangokwesayense sekuyimizuzu emithathu kube phakathi kwamabili ngakho yabo ukugadla kungahle kufike noma ngasiphi isikhathi futhi lokho sekube yiminyaka emibili noma emithathu edlule selokhu basho lokho yabo sisesikhathini sokuphela kodwa yabona sizishintshile izimiselo zesikhathi kusuka onyakeni webandla omdalo simuva lapha lapho lolo sukulu kwanto abele lolukhona kujoyina nje ibandla futhi ufake igama lakho encwadini kuze kuthi kukhanya kwakusihlwa ukubuyisela ukubuya futhi kukamoya engcwele phezu komhlaba elinye ipentecost esinye isibonakaliso enye into yayizokwenzeka futhi abantu abayikholwa ngoba bahlelwe kakhulu njengoba babenjalo kwezinsuku zikajesu niyabo wasitshela ngalolu suku ngenkathi wayeselapha emhlabeni wafika ncamashingo kumbhala khona-ke wabikezela ngalolu suku eluzayo manje sifuna ukucabanga ngomunye lapha uma ufuna ukufunda obunye kwakuwo uMathewu wa24 uJesu wakhuluma ngalolu suku wathi amaJuda azobuthana futhi ngosuku lokugcina wathi uma nibona umkhiwane usuhlumile yazile ukuthi isikhathi sesiseduzane wathi kuyabakhola ukuthi deka kwesikhathi usize phakathi kwezizwe lwandle lubhonge inhliziyo yomuntu yehluleka inkathazo njalonjalo akukho phakathi kwabesifazane manje uphakathi kwamadoda uJesu akakaze athi abesifazane amadoda bukani izinhlupho futhi ngalolo suku kuzokwenzeka
And in that day, what would come to pass? That would be the end time sign. Heart's fading.
Loka kuzoba izibonakalisa sasekhaya sokuphela izinhliziyo zodluleka kwesaba kutideka sabulo ngenkathi ukukhuluma umprofeti ekhuluma ngalo lolu suku washi ukuthi kuzofika isikhathi lapho ibandla liyoba sibivi unyaka webandla laseLaodikeya izizukulu zokugcina yabo kuyini na kuJesu unyaka ogcina ebikezela ukuphela kwalonyaka ngokufanayo nje njengasaitheni njengaphansi sikhathini sikanowa naphansi sikhathini sikamose phansi sikhathini somthetho mthetho bese kuthi-ke isikhathi somusa futhi manje isikhathini sokuhlwa kunomunye abaningi lapho kuba besisinesikhathi kodwa ngisanda kubeqa nje ngoba angeke sibe nasesikhathi soyedwa esho ukuthi kuyabanjani onyakeni olandelayo kodwa ibandla liba yisonto kakhulu ngezivumo kholo zabo ngemibhetesho yabo nokuzenzisa kwabo nezichasiselo ezibona cabanga okwenziwe kumuntu baze bakhethe lelo zwi manje seningabona ukuthi ukuvangela kwesikhathi sakusihla kuzoba yini yabo kuyini na labo abakuthwalayo bazobizwa ngokuthi bayahlanya bazohluka kakhulu babe njalo ngesikhathi sikanowa babe njalo ngaso sonke isikhathi bakhishelwa ngaphandle emabandleni abo ngoba babekholelwa kujesu noma yimuphi umuntu owayemlalela wayethi ngeke xoshwe ebandleni labo yabo kodwa wayeneleso simiselo sesikhathi leso ngokuyisikhathi sakhe isimiselo sesikhathi sendodana siyathola futhi ukuthi umoya ongcwele omkhulu waprofetha ngalokho nifuna ukubhala phansi eminye yale mibhalo Mathewu wamashumi amabili nane bese kuthi-ke nifake uThimotheu wesibili isithathu elokuqala umoya ongcwele khuluma ngonyaka obuhlakani omkhulu esikhathini sokuphela benikwazi lokho na kungali kunjalo na Joseph uhambe nami kaningi lapha esizweni futhi uyizwile imihlangano phesheya kwezilwandle ngiyaphesheya futhi ngibe lekhulu namashumi amahlanu izinkulungwane ezingamakhulu amabili izinkulungwane ezingamakhulu amahlanu futhi abantu nje into eyodwa kuphela oyibonayo yenziwa nsuku zonke ukuthi imihlangano uyaqhubeka cishe lapha ethabelekele kuze kube yishumi amashumi amabili nezinkulungwane ezingamashumi amathathu ziyowela ezinyaweni zabo ngezinyawo zabo kudumisa uNkulunkulu bayakubona indaba kungenzeka e-amerika na ngesikhathi sobuhlekani bafuna umuntu othize ongeke akhulume ngokwahlulela hhayi ngalezi zinto ngoba kuye bahlukanisa enhlanganyelweni yabo namaqembu abo namadlangala abo nezinto zokungabesabo unkulunkulu abangabazo ngakho-ke umomelusi wabo ezobiza igama lifana nalokhu ibhodi labadikoni lizomxosha futhi lifake omunye urikho osemusha noma into ethize ngiyazi ukuthi ngiqonda ukuthini ngiyaxolisa ngalokho niyabo angiqondanga khona lokho niyabo kodwa mina ngezinye izikhathi ngithola okushisekela ngokweqile ngiqagele kodwa ngiqonde uRicky ulungile anginithandi nje igama kunjalo kodwa bheka lokho phezulu ngokwezibalo ubuye umqamba kabusho umntwana wakho yabo mnumzane manje uRicky noma uElvis noma yini njalo bakithi ngakho noma kunjalo manje yabo bafanele babengenawo lawo magama edlula azofanele afike lona kunyaka wawo ukuba abe lapha impela kunjalo impela manje futhi manje umoya uyasho manje lelelani ngiyanicaphunela kuvela embhalweni kepho umoya ukhuluma ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina niyabo izikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni benaka omoya abadukisayo zimfundiso zamademoni nokunye nokunye niyabo bukala ukuthi bayabanjani abanamawala bakhukhumele zikhulu ngiyaxolisa ngakho kodwa niyazi ukuthi yini esiyibiza ngesikhulu isisha sasemgoqeni manje siyakwazi sonke kangcono kukusho kanjalo abanamawala bakhukhumela bathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu ngimile izolo lapho ngibuke kulelo damu lokubhuda ngezansi kwethu nje futhi ngimangalile lapho umuntu onguthisha kwasunday school ethekini lokho kufanele kube sebhayibhelini lapho ujesu waphimisa khona wathi uphambene nemithetho yezinhlanzeko lapho ujesu waphimisa futhi wenza wathatha amathe akhe wayemile ekhuluma isigreki sasekuqaleni sathi wayephimisele emhlabathini ekhuluma nale ndoda futhi ephimisele emhlabathini ngenkathi edlula wathatha isandla sakhe wathela phansi wacosha amathe nothuli futhi wahlikihle emehleni ayo futhi wageza amehlo ayo futhi wathi hamba ugeza ethibini lasesilawama wathumela futhi amehlo akho azovuleka futhi wahamba futhi wageza amehlo akho avuleka Loko lomfo wathi kimi lokho ngeke kusebenze namhlanje lokho kuphambene nemithetho yezenhlanzeko imithetho yezempilo futhi khona ke leyo ndoda efanayo yehlisa umndeni wayo unkosikazi nabo bonke labo bantwana lapho kulelo chibi lokubhukuda labo bonke labo besifazana nabesilisa futhi kulawo manzi ngezikhathi zenyanga lapho babengafanele ukuba bakene lokho konke lokho abayi ngisho ezindlini zangasese ngezinye izikhathi nayo yonke imizimba engcolile nokungcola phakathi lapho futhi nabo bekuphimisa ngemilomo yabo namehlo nezinto yokunjalo futhi khona ke basho lokho uJesu ephimisela emhlabathini futhi yenza indoda ukuba ibone ngale njomfanyane vela lapho kulungisuku wathi ngigwenye amanye alawo manzi wathi ngiyakule njengehashi ngiya ekhaya umfo omncanyane mhlawumbe uhlezi lapha manje ohlala enqodla neni cishe ibanga lezindlu ezimbili noma ezintathu lapho engamthatha khona wathi angeke ngiphinde ngingele phakathi lapho futhi kodwa lokho lokho kubisa ngephucisake isimanje niyabona ukuthi lifinyelela kuphi na isisho sidala sithi livimba intsentsane futhi niginge ikamela niyabo ngishisekela nje ukuhlangana naye manje manje nakho lokho khona kungcola usuke kulezo zinto niyabo
an intellectual petty high minded lovers of pleasure more than lovers of God. I'm quoting scripture.
Uhlakaniphile banamawala abakhukhumela bathanda injabulo ngaphezulu kunokuthanda uNkulunkulu. Icaphuna umbhalo umoya ongcwele ukhuluma ngokucacile ukuthi lokhu kuza kwenzeka ngesikhathi sokuphela. Abanamawala abakhukhumela belesimo sikaNkulunkulu okokuqala abangazithibi futhi abazonda abalungileyo abazonda labo abakholwa yizwi. Niyababona na abavumelani nalezi zivumo kholo zabasiko nezinto ngakho baye bazonda. Njengalabo bafarisi labasaduzi babemzonda uJesu ngani na ngoba wayephikisana nesivumo kwalo sabo niyabo kungazikho ukuthi wayefuna ukwehluka kodwa ufanele aphile wayeyizi izwe liphilayo liphila wathi uma ngingezi imisebenzi kababa wami khona ke ningangikhole niyabo awu into efanayo inamhlanje uma indoda ishumayela lezi zinto futhi kungenzeki khona ke inephutha ngoba umbhalo wathi kuyokwenzeka khona ke uma kwenzeka khona ke kuqinisile kungazikho ukuthi indoda eqinisile kodwa yizwe liphilayo sile manje kodwa lesi simo esingene kuso namhlanje niyabona bangane kungoku nenqondo nje niyakubona na ngiyaka phezulu lapha ukulikhombisa ukuthi indaba lapha ekuvangeleni ngesikhathi sokuphela manje qaphelani ngalezi zikhathi iminyaka yobuhlakani abana mawala abakhukhumela bathanda injabulo kakhulu kunomthandi uNkulunkulu bahlale khango lesithathu busuku kuba babukeleyo midlalo emidala yenhlamba sithanda usuzi noma uluzi noma konke lokho kwaleyo nto kuyikho usifazane oseshadeka dazili futhi ehlala nendoda futhi nabo bephila futhi oh hey bonke bashadile futhi behlukanisa futhi beshade futhi behlukanise futhi nibenze izithixo njengoNkulunkulu kodwa nicoka ukuhlala futhi bugele lokho kunokuthemela inkonzo yemkuleko abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu ngekufika umdlalo ebhola edolobheni noma iColonels neGiants noma yini okwakwenzeka ukuhlangana phandle lapha ndawo bavala amabandla ukuze bahambe bakwethemele ake uElvis Presley ehlele lapha engokweni nesikhingi sakhe ukuthi asishibe siyise emuva laphambili noma abanye balabo bafo ngolwesithathu busuku izinkonzo zomkhuleko zizovalwa
lovers of pleasure more than lovers of God. Hey, high-minded.
Bathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu abana mawala abakhukhumela abangazithibe abangenabo umnene abazonda abalungileyo belesimo sokubesaba uNkulunkulu wena uthi bangamakhomanisi chaba basiwe bangamalungu ebandla banesimo sokubesaba uNkulunkulu kodwa yini na manje bayaphila bale sima sikaNkulunkulu kodwa yabathi uNkulunkulu akazenzi lezi zinto niyabo akukho amandla kukho uvele nje wemukele futhi wenze lokhu lokho niyabo akukho shintsho lokuphila kukho lutho nje nje kungokwebandla bele sima sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla bewaphika sukani kwaba njalo kwasho iBhayibheli ngoba yilelo hlobo lingena izindlu ngezindlu futhi ohola besifazane abasindwa yizono abaholwa yizinkanuko ezinhlobo lokho kanye iBhayibheli lakusho manje siphila khona kanye kulonyaka ke yenza umsebenzi womvangeli yenza ubufakazi obugcwele benkonzo yakho niyabo yilokho ke manje ngalezi zithunye nofakazi sibabonayo siyathola ukuthi isiphi sivuno esikuso buka ukuthi isiphi sivuno okuso kulokukuza ubali ukuthi isiphi sivuno esikuso ngani washo ngakulolu hlangothi lezi zibonakaliso zekubalandela abakholwayo bayobhuqwa futhi bahleke usulu njengasezintubini zikaNoah futhi lapha kuzofika leli linye iqembu emuva lapha behlekisa nga yabo bona mawala bakukumele futhi bese sima sokubesa abaNkulunkulu futhi bephika yona kanye into abayishoyo ngakho ungabona ukuthi yisiphi sivuno kuze nebo lezi zithunywa zeqiniso zalamuhla Jesu wabikezela ukuthi lokho kuyoba kusetshana nomlezo wakhe futhi isithunywa sakhe siyoba nalokhu ukuqhubeka lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo yebo izithunywa zikasathane ziyoba nesimo sokubesaba uNkulunkulu izithunywa zakhe ziyoba nalezi zibonakaliso ziphathe izinyoka ziphuze izinto ezibulalayo zikhiphe amadimoni zibeke izandla kubagulayo zemukele umbhaphathizo kamoya ongcwele izibonakaliso nezimangaliso manje sikwesike sezivuno futhi sisesikhathini sokuphela Oh hey, akumangalizi uprofethi Isaiah yathi umzimba wonke udlekile futhi ugcwele izilonda ezinobomvu yonke into singayapi na besingenzani ukuba sonke sihlangane endawonye na bekuyokwenza kube kubi kakhulu kunaninini yabo bekuyoba khona lonke uhlobo lwezinto njengoba bezama umkhandlo mabandla mhlaba akusoze kwasebenza bana baphika inkulunkulu abangakholwayo futhi bangahamba kanjani ababili ndawonye washo ipepeli ngaphandle kokuvumela nana nyabo futhi yagekho wababili abangavumelana ndawonye
Salvation is an individual affair between
God. Ndizizuthi abalo muntu ngamunye phakathi hayi bandla kodwa phakathi komuntu ngamunye noNkulunkulu ukuhamba nezi yebo buka mfowethu njengoba sibona futhi ngiyazi sengiba late impela Kubani sibonakala selambe libomvu likhulu libani banikayo sokufika kwakhe liphansi siyakwazi lokho ngingajaja nje eminingi bibhalo lapha ngibhale phansi kulikhombisa ini sisesikhathini sokuphela amaJuda asebuyele ePalestine umkhiwani usihlumile izinhliziyo zamaJuda azihluleka kwesaba Abesifazane kudlanga abakukho bengingabuyela kanjani emuva esamulweni futhi ngilikhombise lesi sizwe lapha siphawulwe ngabesifazane inombolo yesifazane inombolo yeshumi nantathu sifanele siqale izifiki eziyishumi nantathu imisho eyishumi nantathu ishumi nantathu yonke into izifundazwe eziyishumi nantathu yonke into ishumi nantathu izinkangezi eziyishumi nantathu edoleni yonke into ishumi nantathu nowesifazane Ngesikade ngibili kungekudala sizalele futhi ngakikhuluma osifazane wathi mina sifuna kuze emelika kuze sikwazi kuba nenkululeko njengabe sifazane lapho ngabatshela ukuthi benzani yabo bathi asikufuni lokho khona ke nebo nebo kodwa emelika singabuyela muva futhi sibonise lokho khona lapho ukuthi lokho kufanele kube kulesi sizwe esenyukayo lapho kungekho manzi akukho bantu singakubuka njengewulu sinezimpondo ezimbili ezincinyana impucuko namandla obufundisi kodwa badlala ndawonye ngamandla ezombusazwe umongameli omusha esinaye engenisa iRoma futhi ngifuna noma ubani akitshele noma yimuphi siyazo zikole lapha noma kuyiphi indawo yabuphepheli lake labikezele ukuthi ubukhomanisi buyobusa umhlaba Ninga besabi ubukhomanisi akukho lutho kubo kuyinto bumbulu uNkulunkulu ayisebenzisayo ukulaya izizwe ngakho ukulaya isizwe impela iBhayibheli lithi iRoma izobusa umhlaba Bukani inkosi Nebukadnezari iphupho lakhe umbono wakhe incazelo kaDaniel ukuthi uyoba kanjani ngamunye imibuso nezimiselo sezikhathi ushaye njengokuphelele futhi phansi ngoye kuphileni kwakukhona eRoma ngakho kuzoba yiRoma akuzukuba ubukhomanisi nje bayinhloko ngegama nje yiloko kuphela abasoze bayandawo qabo abasoze njengoba Joseph Sanda kuthi inhliziyo yeAfrika labo bahetele bampofu emuva lapho abasoze abuswa ngokwenganyelwa sibe vele babusiwe ngokunganyelwa yileyo indaba ngabo namhlanje kade bebuswa ngokwenganyelwa bafuna uthando bafuna uNkulunkulu futhi uma ubukhomanisi bungamesaba uNkulunkulu khona ke abasoze bakwemukela lokho impela ngeke impela qhabo ilambe libomvu liyabanibanika izibonise ziphansi kufika kwakhe kuseduze oh hey uIsaiah esahluko samashumi ayisithupha nevesi lesibili wathi bumnyama buyomboza umhlaba futhi bumnyama obuyisigagaye buyomboza abantu futhi kunjalo impela sesikhathi sokuphela nomlayezo kuzofanele ukuhlangana nezimo zesikhathi sokugcina ngicabanga kanjalo na nomlayezo ubunge nakushunyela eminyakeni ngamashumi amane edlule qhabo umlayezo wesikhathi sokugcina nezithunywa kuzofanele kuhlangane emuva lapho kulezo zinsuku babenakho mhlawumbe kwakungeke kusebenze kodwa kuzofanele kuphathelane nezimo zesikhathi sokuphela
be converted believe the gospel
Pendukani kolani izibonakaliso zevangeli lowo ngumlezo namuhle Jezani imphefumulo yenu egazini lewundlu futhi nikhole evangeli ukuthi izibonakaliso zesikhathi zisokuphela zilapha into yevangeli yenzekile bakhuluma kakhulu ngenguquko ngizohamba nabo kulokho njengenguquko yokuvangela inguquko kuchaza ukuhlanzwa ngakho ngicabanga ukuthi sidinga isikejalo sokuhlanzwa sokungakholwa kwethu futhi sikholwa evangeli kunjalo kuningi kakhulu kuzindla kwethu nezimangaliso inguquko ngisho igama elivamile ngesihumusho sesigreke lithi iphenduka ichaza inguquko futhi inguquko ichaza ukuhlanzisiswa konke emuva isikhathi esedlule futhi ukholwa evangeli emandleni alo nezibonakaliso lezizibonakaliso zakubalandela abakhulayo bathi kuze nje kufike kulo nyaka bathi kuze kube sekupheleni kwezwe manje omunye umuntu uqinisile uma indoda engakholwayo yathi lokho nje kwakungokwabaphoseli kuphela futhi ujesu uqobo lwakhe wathi kuze kube sekupheleni kwezwe khona-ke ngizothatha izwi lakhe ngakho lokho ngokuthi kulungile unkulunkulu ufuna abantu bakhe bahlukaniswe ekungakholweni nabangakholwayo ngakho baningi benu bantu nenze iphutha kulokho ngezinye izikhathi ngokuvumela abantwana benu badlale phandle lapha no-oswald mncane nebo ngiqondile ukwehluka manje nesitashi nokunye nokunye futhi ngibe uhlobo luthize lohlanya ngiqondile lokho kodwa nivumele yiqinisekani ukuthi ubani uphuma nendodakazi yakho ngesikhathi sasebusukwini yabo mhlawumbe wayikhulisa ngokumesaba unkulunkulu intombazanyana endadlana ngasebadleni futhi into yokuqala uyazi phuma ne-oswald noma abanye babo futhi ungumphiki unkulunkulu ongakholwayo futhi impilo yayo izokonakala futhi awumazi ukuthi uyini uyabona khona-ke uzoyishada futhi bukani ukuthi abantwana benu bakuphi abazukulu benu khona-ke uyabona qaphelani unkulunkulu ufuna bantu bakhe bahlukaniswe ndalo eseduze amashumi amathathu nane ishumi nambili kanye futhi nibone ukuthi unkulunkulu wamtshela ukuthini uisraeli uma niwelela kulelozwe hlanzisani yonke into lapho ningazihlanganisi ngalutho lakho joshua futhi sesihluko samashumi amabili nantathu levesi lashumi nambili ukali ukuthi ujoshua wathini manje unkulunkulu nilethe kulelizwe lihle njengebandla manje futhi unilethe kulelizwe lihle niyalijabulela na bathi amen jabulela wathi manje kukhona insalo ethize laba abangakholwayo phandle lapha futhi ungazihlanganisi nabo ungahambi nabo ungavumdeke wethu uma lo mfane funa ukukuyisa ebhareni lo ndawo ukuba nje ube nophuzo lincinyane lobungane qela kuye futhi into efanayo inabafana kuleyo ntombazane eyokwenza yinto efanayo qhelani kuwo manje uzothi umfuthi Branham ungongahlakahlile khanda omdala kodwa ngolungelo lezi zinsuku uzothola yoba ngakulowo mkhondo ebengikade ngingakuwo uyokwazi ukuthi lokho kuqinisile ebomi umzane ungaki ngibone ekamelweni lokuvuma izona lapho amantombazane asencane eyongena ehlazweni lolophawu luyohamba naye azafa futhi izinto azisho owake wakhuliswa ekhaya elihle labakristu kodwa nakho kwenzekile waphuma nalo mfana wayengobukekayo kakhulu wayengeke nje asuke kuye futhi konke kanje into yokuqala wayebhema usikidi futhi eneflaski ephaketheni futhi baphuza futhi nangu wena lapha niyabona futhi nango lapho ehlazweni nalokho wo kuyinto edabisayo uyakubona nhlangothi zombili ngakho nje qhela zihlukanise ibani ngaba kahle nabanomusa kuwo wonke umuntu kodwa ningabe abahlanganyeli besono sabo qhelani kukho yabo mnumzane futhi kuhlala njalo bangane abaholi isikhathi kesinye ekushintsheni kulezi zimiselo zezikhathi kube nabantu bonke baxobekile bekungekuningi kakhulu kubantu uma ivangeli beliyodinga ngekalihlale pulpiti lapho lingela khona njengoba ngangikhuluma ebethany college lapho amaluthela wathi futhi Branham ucabanga ukuthi sinani na futhi mina wathi ngathi awu nakho kuyikho wathi yini mehluko phakathi kwaleli pentecost ekhuluma ngalo nathi maluthela na ngathi ibandla lepentecostali liyibandla lamaluthela eliqhubekele phambili kunjalo impela uma ubuhlale lapho obufanele uhlale khona buyoba yipentecostali nawe futhi sonke sikhuluma njengoba ngizwile omunye kulokhu kusa ukuthi wonke amabandla yonke inkolo yaseceleni yonke amakristu ngempela vele roma ngifuna umuntu othize akufakazise lokho ngimi ngizovuma ukuthi yonke amahlelo avele roma kodwa amakristu aqala ejerusalema. ngakho umumbuso zindebele zigcwele kwekatolika ufuna zonke zibuyele muva kumama wezwe lonke elinenkolo yobukristu ngizovumelana naye ukuthi zibuyele muva ipentekoste futhi zonke zithole umoya ongcwele ngizovumelana naye lokho lokho kaze kuvele roma kuvele ipentekoste ibandla aligcotshwake roma lagcotshwa ngosuku lwepentekoste impela hhayi ngaphansi kwezimfundiso zabo kodwa ngaphansi kompaphathizo kamoya ongcwele yilokho engizama ukuusho uma sibuyele muva ngokuqaleni kwalo hhayi muva ehlelweni yana Roma ngoba bangabokuqala ababenenhlangano noma ihlelo futhi lingumama wabo bonke futhi ibhayibheli lasho njalo esabulweni seshumi lesikhombisa uyisifebe yena uqobo nonina wezifebe amadodakazi akhe yabo yilokho ibhayibheli lakusho ujesu kristu washo ukuthi lelo bandla liroma katolika laliyisifebe futhi wonke amadodakazi alo eprotestani ayeyizifebe kanye nalo futhi wathi phumani kubo bantu bami ukuze ningabi abahlanganyeli ezonweni zalo futhi ngiyonemukela futhi ngizoba ngamadodana namadodakazi kimi yabo ngakho nakho lapho khona yabo benezimo zokubesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika nokunginokunye mina Methodist iyayigugu lelivambise kanjani ukuba namandla kaNkulunkulu phakathi kwenu ngahamba ngama ngembathe engubo yende kaJohn ngenkathi ngangisilandani eNgilandi kukhulekela inkosi George ngani lezi zikathi futhi ngangenyisela lapho ebandeni likaWesley lapho ashumayela khona emakhulwini ayishumi nanhlanu njalo kuseni ngehora lesihlanu nqo ngaphambi kokuba abantu baye emsebenzini ngathele lapho aphendula khona lesi sini sembu engekho emthethweni futhi ngahlala esihlalweni futhi ngihamba lapho futhi ngenyukele kwipiti lakhe futhi ngikhuleke egumbini lapho aya khona ezilweni ngacabanga wo uma uJohn ebengazi ukuthi bandla leMethodist lenzeni ubengaphenduka ethineni lakhe uma wawujwayele ukukhulekela abagulayo futhi ube nezibonakaliso ezinkulu lapho uJohn ngibile ngaphandle lapho leyo ndawo engcwele ngangimi ngakuyo lapho kukhona khona isihlahla ngaleyo suku ngishumayela ukuphulukisa ngokukankulunkulu futhi bandla liphakeme lasengilandi isheshi yahamba futhi laphenduka isikhetshane samalungu sehla lapho futhi sakhulula impungusho nesikhetshane sezinje ezinkulu futhi bahlakaza ibandla likaJohn uJohn omncane umdedlana wayengasindi ngaphezu kwekhulu neshumi lamaphawundi noma ngasiphi isikhathi ebileni yakhe kodwa waphenduka futhi wakhomba ngemini yakhe futhi wathi wena mzazizi ilanga angeke lihlale kathathu ekhanda lakho uze ukibize ngizokukhulekela futhi wafa ngalobo busuku namajakamba emzimbeni wakhe ebiza uJohn kuba yeze yamkhulekele futhi wafa nebo wo uma nina amaMethodist beningaba ngamaMethodist kanjalo beningaba iPentecost kunjalo uthiwa ningani maBaptist na ligijimela phansi yabadleni bezizembalwa futhi umelusi ashumayele ngaphezu kwemizuzu eyishumi nanhlanu nifuna ukumxosha uJohn Smith umsungulo ebandla lamaBaptist wakhuleka busuku bonke ngezikhathi futhi wakhalela izono zabantu kwaze kwathi amehlo akhe hhayi ezovaleka ngenxa yokukhala futhi umkakhe wayemhole eyetafuleni bese emfunza ngesipuni ukudla kwakhe kwasekuseni ngeke nikhuleke imizuzu eyishumi nanhlanu nhlobo yini indaba na yabo ninamasiko ecutshwe kulo lezo saqhubeka uIsrayeli walandela insika yomlilo lapho ime khona bama lapho eyahamba yaya khona bahamba insika yomlilo iyaqhubeka yebo manje sathola ukuthi yabona bakhe abakwenzayo abaholi kade belokhu besangene bukani tethe nomdala emuva lapho ngesikhathi sebhayibheli ngesimiselo sesikhathi sikaMose somthetho nguye wahola izixuku ezixubene utathani Ngokukhora ngekathi uNkulunkulu ephakamise uprofethi wakhe uMose futhi wayenezwi lenkosi wayenabantu abayizigidi ezimbili nengxenye phandle lapho kulelo hlane noJethro uyakhuphuka futhi athi Mose uzokubulala umthwalo wakho mkhulu kakhulu uNkulunkulu wathatha ingxenye yomoya wakhe futhi wayibeka phezu kwamalunga ngamashumi ayisikhombisa futhi uprofethi akuzange kumqede amandla uMose nakancane yena kodwa uMose wayeselokhu eyimpendulo yokugcina ngoba wayenoyisho kanje inkosi Angeke ungele ngaphansi kwemqembu lamadoda ngishaya indiva noma yesiphi isikhathi ukuthi njalo lapho uNkulunkulu ake asebenzise iqembu lamadoda usebenzise indoda eyodwa njalo indoda eyodwa ngesikhathi ngoba amadoda amabili anemibono emibili indoda eyodwa unjalo impela kaphelani manje sonke isimiselo sasikhathi besingalendlela yonke indlela phansi kwedlule bekungalendlela kasasonke isikhathi futhi nakho kwakumuMose futhi niyazi ukuthi uKora wathi na wathi ngani umoza wenza sengathi nguye kuphela ngoshumayela nguye kuphela nomlayeza oh siyayazi lentike yomlilo ilenga phezu kwakhe siyakwazi lokho kukhanya kuphezu kwakhe siyakwazi konke lokho kodwa wenza sengathi nguye kuphela nomlayeza wayengaqondile lokho wayengakuqondile ngaleyo ndlela wayezama kulungisa abantu kunemibono eminingi kakhulu ufanele ulalele ukuthize futhi kwenzekani na unkulunkulu wathize hlukanise nje kubo ngoba ngizomgwinya nebandla lakhe emhlabeni futhi umhlaba wavuleka nomlilo waphuma futhi bashona phansi nebo uxubene abaholi abaholi lokho kubangela inkathazo phakathi kwabantu uma kwakungesikho namhlanje singafika lapho kuleli dolobha futhi zonke izinhlangano zamabandla ziyahlangana ngani zizoba nale ndawo zizoba nayo wo zonke izithelo zotshwala beziyovalwa ngani leli dolobha leliyokoma kakhulu kuze kuthi ukweva ubeyodikeka azilungise ingxenye yona ukuba thole umhamuko wenele ngayo kubaphimise ungani bekuyoba njalo ngitsholeleni bengingafanele ngikusho lokho lindani lokhu engikuqondile yilokhu sonke sihlakazekile abaholi unkulunkulu angangena ukwenza ukuthile futhi abaholi bala maqembu amancane bayezaba ukuthi kukhona kuzolahleka bazohlala babadonse babakhelise kulo esikhundleni sokwamukela umlezi Ngathi ngishumelile kubo, ngibinyake ngamashumi amathathu nani, futhi abasebenzisa ngaso sonke isikhathi, futhi labo ayiphephelini ikhomba mayelana nemelika labesifazane bayezinsuku zokugcina, kodwa ke ngiqala ukushaya ngesandla kude le kukho, futhi omunye wathi, futhi Branham, abantu bakwazisa njengamprofethi, ngathi angisuye, wathi, kodwa bakwazisa njengalokho, kungani kwabafundisi labo bantu ukuthi bangazithola kanjani iziphiwo zakomoya ezinkulu na, bafundisa izinto uma wena, uNkulunkulu, usebenzana nawe, siyakwazi lokho, wathi, abafundisi ngani abesifazane sikudlele sokuthi njalo basike na, ngathi ngishumelile kubo, ngibinyake ngamashumi amathathu nani, futhi abasebenzisa ngaso sonke isikhathi, futhi labo ayiphephelini ik usoza umkhetha amandla kuNkulunkulu buka chini nje kundane lincane litha libe lite kangako kune lincane ngaphansi kwezinqolobane ezinkulu zasegibhithe lithi kungcono ngidle uhlamvu lulodwa lukakolo ngosuku ngingahle ngikuqede ngaphambi kwesivuno esilandelayo buka chini nje inhlanzi encane ethi yibe yinde kangako ibhukude iphuma maphakathi lolondlekazi ethi ngcono ngiphuze lamanzi ngokuwonke ngoba uyazi kungase lobe ngesinye isikhathi ohe lokho ngubuhlamu kuqede kulungele siyawo sikaNkulunkulu kubantu bakhe ufuna ukukubusisa ulungele uyacindezela ungacabanga nje uthatha wonke amanzi emhlabeni izilwandle nayo yonke into futhi uyinqabelanise ebhayibhile lonke lingamavidiyo amane futhi libeke phezulu lapho na umfutho uzoba kwiphansi lalo uzama ukuthela umfantu ukuba konsise indawo yalo kwedlula lokho kufanele umfutho kamoya ngcwele uzama ukwehla kuyo yonke impilo kodwa ngeke bakwenze bathande imipetesho lezinto kangcono kunoma bethande uNkulunkulu kufanele uthengise izinto zezwe futhi ukhole kuNkulunkulu lokho ngeke kwaphikwa ukubonile unyaka nonyaka nesikhathi emva kwesikhathi futhi uJoseph wathi ngesinye isikhathi akugeji kumele kube nguNkulunkulu niyabo futhi isithembiso sikaNkulunkulu sosuku hayi mina ngisazi isithembiso sikaNkulunkulu ngingumuntu ngikhuluma ngomoya ongcwele wakhe olapha leso yisithembiso sosuku noma kuphi noma ubani manje sithola sikholwa ukuthi bambengo yethu futhi ngani ukuthi isizo thatha isibonelo uPhalamu uPhalamu wehla futhi wafundisa manje ifundise yakhe ukuthi manje bukani sonke singamakhono singabantwana bamadedekazi kalothi umowabi phezulu labo bathi sonke nje siyafana ukuthi wabaxubanisa wabangela kukaniselana wabangela kuba labo besifazane abahle bakamowabu abazilungisa babeke bahle futhi wotela labo futhi batshelela madedele kaNkulunkulu ukuthi haye ayefana wonke emva kwakho konke uNkulunkulu uNkulunkulu wazo zonke izinhlanga futhi konke kulungile futhi bashadise leyonye futhi uNkulunkulu wathi wabamuka wakohlanisa futhi wabenza bashiya amakhaya abo nakho konke kwakuyini na niyeyibona leyo na khole impela nje okwenzeke emuva lapho ngaphambi kwesikhukhula lapho amadedele kaNkulunkulu ebona amadedekazi abantu ayebukeka ekahle ukuba bawabuke futhi bawakhanukela futhi bathatha bawenza abafazi yabo into efanayo yenzeke lapho futhi into efanayo manje futhi kuyinto efanayo nifanele nikubone isizukulwane kasinge siyasho ukuthi kuzokwenzekani kwezilandelayo nakho siyakubona siyazi ukuthi kuyafana ngoba iphephele lapha liya kumemezela ngokufanayo manje njengoba kwakunjalo kulungile manje futhi konke lokho kubalulekile kusobala ngosuku esiphila kulo manje ukubiza kosuku konke okubalulekile phakathi kwamabandla namuhla ngamalungu lokho konke abakufunayo amalungu manje sonke siyasazi isiqubulo samaBaptist ngo-1944 sathi sizoba nesinye isigidi ngo-44 Siyamazo wethu igogo 40 kilogram wona Musa siyayibona indawo yakhe empalweni lapho eyakhona lokho akwenzayo kodwa kuhlala njalo kuyizinqumo izinqumo eziningi kakhulu ezenziwe ihlelo nje lokho kuphela abakufunayo yabo leyondlela okwakungayo izinsukwini zika Jesu into efanayo wasiba abantu babi babe impumputhe yiloko kuphela babe kuphuthekile eqinisweni Jesu abatshela kanjalo wathi nina bafarisi nabasadusi abayizi impumputhe kwenzayo wathi nenza ini na nina babhali bafarisi nikuphuthekile zangathi nizoni babe yizoni kodwa lokho esikubiza ngesono manje sibize isono ngokuthi kuphinga kubhema kuqoma amanga ukweba izinto ezinjalo lokho yisono lokho kusise isono lezo yizingxenye zikashonitheki zokungakholwa iphepheli lathi okwakholwayo uselahliwe kekade ukungakholwa ezwini kuyisono ngani lo madoda angcwele ngani wawungeke ubeke umuntu kuwo ngokuziphatha umkhulu wabo nokhokho nokhokho kakhokho nokhokho kakhokho 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 bonke babengabaphristi babegcine leyo mthetho ngamasika abadala noyise ngokuphelele nje kwehle kudabule esizukulwaneni ngokungekho nesisodwa esicukubo uma babengaba naso babengakhandwa kamatshe amadoda alungile loJesu wathi ningaba kayihlo devil ngani na ngoba abazange bawubona umlayezo yizi waye lapho futhi bathi hawo lo muntu zama kudabula amabandla ethu wathi nina abafarisi nabasadusi abayizimpumputhe wathi nakho akushoyo wathi niyohaqa izilwandle kwenze proselyte elilodwa konke lokho enikwenzela ilunge elilodwa futhi uma ulingenisa ehlelweni lakho ungumntwana ophindwe kabili uJehova ngaphezulu kwalokho ayeyikho ngenkathi ephandle lapho lokho kanye uJesu akusho futhi uma kukhona noma yini ekalukile futhi noma yini engenako mesaba kulukho ungukuthatha ilunge lidala lasendulo lebandla elicambanga ukuthi balungeke kakhulu futhi angeke babuke ngalutho ngaphandle kwezibuko zabo ngigxeke kodwa yebo ngikuye futhi kunjalo impela nje futhi Jesu wathi umntwana oshoko ophindwe kabili ngaphezulu kwalokho owawuyikho ngenkathi uqalile futhi uma sithatha amabandla lokho akunendaba ukuthi bangaki amalungu owatholayo kulelo bandla futhi uwabone eyogembula nemitshaho yamahashi futhi hami phandle lapha futhi abesifazane begqoke izikili bese beyuke emigwaqeni futhi becule ekhwayeni lokho yisikhubekiso sikhulu kulezo zonke isono esake saba nazo kunjalo balindele labo bantu abazibize ngamakristu ukuba baphile impilo ehlelekile ukuba abenge umuntu ohlukile lezo yisibonelo leso yisikhubekiso lowo ngumsenzisi lokho kubi ngokuphindwe kashumi kunalokho wawuyikho kungcono ube phandle lapho njengoba wawunjalo lapho into ifike ithi awu baphile ngoba ngokuhlukile kunomasigiphila awu ngela kunjalo mina ngi ngingaba muhle njengabo sikhubekiza kunjalo impela ubabona bathi awu isoni esithile siyasukuma futhi sithi uJesu washo lokhu lapha ah lokho bekungesikho ngoba lokho akukho lokho akaqondanga khona lokho khona lapho lokho ngokungokomunye umnyaka kungani wena ongakholwayo niyabo kwenze njani na ubeke isikhubekiso endleleni yalowo muntu uJesu noma ngikole ukuthi emahubweni uDavid wathi ungahlali enkundleni yabakolodalo yima endleleni yabangamesabi uNkulunkulu niyabo ungazibeke endleleni yabangamesabi uNkulunkulu kanjalo futhi uhlale enkundleni yabakolodayo behlekisa ngalabo abalungile futhi bemile bezungezile bethi kwakuyisimo sokubesaba uNkulunkulu kepha lawo wathukazela umthetho wenkosi uyathanda ukukwenza uyakuba njengomuthi otshalwe ngasemifundeni yamanzi amaqabunga akhe awayikubuna futhi noma yini ayenzayo iyophumelela kuyokwenzeka ngokuyikho impela ilolo hlobo lebandla enkulunkulu elifunayo abaholi abayizimpumputhe bezimpumputhe benza kulezi zinsuku zokugcina abahleka usulu befika nokunye nokunye lezo mvangeli wesikhathi sokugcina uvele kuma lakho sine kungukubuyisela umlayezo nesithunywa kukubili kuzofanele kube ukubuyiselwa kokukholwa uthixo wathi encwadini kaJuda cishe nje iminyaka engamashumi amathathu emva kokubethelwa wathi bazalwane ngenza inkuthalo yonke ukuthi lobele ngokukholwa okuvamile ukuba nginivuselele ukukholwa abaninikelwayo abangcwele emuva lapho nebo nebo uma lakhe wathi ngezinsuku zokugcina umprofethi wokugcina wetestamente elidala ukuthi ngaphambi kokufika kosuku olukhulu lwesabekayo lenkosi ngiyakuyithumela umprofethi u-Eliya futhi uyobuyisela ukukholwa kwabantwana kubuyele noma ukukholwa kwabantwana kubuyele kobaba ngaphambi nje kwesikhathi sebhubhiso kuyini na umlayezo ophumayo umlayezo onesithunywa sezinsuku zokugcina lokho akusikho ukubaletha esivumweni khona kepha ukubadlithula ubakhiphe kulezo zivumo kholo futhi buyisele muve ukukholeni kwaseqaleni kobaba obaba bePentecost lapho ibandla lizoba sezinsukwini zokugcina hayo bababa kaMose kodwa obaba bePentecost obaba bakaMose kwakunguma lakhe wesithathu ngiyakuthumela isithunywa sami phambi kobuso bami kulungisa indlela yaphambi kwenkosi Mateyu weshumi nanye isithupha usho into efanayo uJesu efakazisa ukuthi yilapho ebona uJohane wathi laphuma kuyobonani indoda eqoke okholola abahle abaphendulelwe nokunye ngokunye na hayi Johane wathi labo abagqoka kanjalo basezigodlweni zamakhosi nalamahlelo amakhulu banga izingane futhi beshadisa niyazi kanjalo njalo bengcwaba abafileyo futhi beshadisa abasha nokunye nokunye basemuva lapho wathi lapho uma kuyabonani na umhlanga ntenga ntengeswa ngumoya na khabo hayi Johane khabo khabo akazange antenga ntenge ngenkathi beqhumise ngokumelene naye wathi ngeke nibe nokubambisana uma niye lapha akuzange kwenze noma yimubu mehluko kuJohane wahamba noma kunjalo nebo wathi lapho uma kuyobonani umprofeti na wathi ngithi futhi ongaphezu umprofeti futhi uma ningakuqonda lona nguye umprofeti yakhuluma ngaye ethi ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami kulungisa indlela Malakhi wesithathu futhi kuma lapho sine konyaka webandla wathi ngiyakuthuma kini uEliya ngaphambi kwalolo suku manje lowo bekungeke kube kuJohane ngoba umhlaba awushiswange emuva lapho futhi nabalungile bahambe phezulu komlotha wababi khabo yilonyaka lezo zophuma ngawo lokho kuzokwenzani na ubuyisele ukukholwa kwabantu ibandla namhlanje lingaphandle kwakho konke lokhu konakala okwehlukile nokubola umzimba othunukalayo wehlelo ubuyele kukholweni okuphilayo noNkulunkulu ophilayo lezo bekuqhubeka iminyaka kunjalo sekuyisikhathi manje ukuthi sifanele semukele futhi sikhole ukuvangela esikhathini sokugcina ukubuyisela Joel washo indifanayo ngiyakubuyisela yonke iminyaka edliwe inkumbi bukani lapha kumbulani umlayezo wami kamuva nje ngesihlahla somlobokazi niyabo ukuthi bamthethe kanjani uJesu wayengumuthi lowo owabona kuDavid umuthi otshalwe ngasemifuleni yamanzi isithelo sakhe enkathini umuthi ophelele kakhulu futhi bamnquma futhi bamlengisa esihlahleni saseRoma esenziwe ngumuntu ukuba abhuqwe kodwa wenzani na wavuka futhi ngosuku lesithathu yini okunye kwenzayo na watshela umuthi omlobokazi indoda leyo sifazane njengemini ukuthi eyayisentimini esayideni imithi emibili umunye wayo umuthi okuphila nomunye umuthi okufa uthi wenzani na ufikele ukuzohlenga lomuthi ngakho selokhu awuhlenga iCalvary uselungele ukutshala manje oh hey ngithola ukuzizwa nginokukholwa uma usho lokho yebo ukubuyisela umuthi wakhe womlobokazi lowo owafanele ube esayideni kodwa wawa lapho ngoba ngalikholanga yizwi kodwa lapha uzobuyisela umuthi ozokholwa yizwi ukilabo kuphuka ngosimlephe Pentecoste leyo mfundiso yasekuqaleni lokho kukholwa kwasekuqaleni kholeke iRoma yaqala kwenzani la yathumela inkumbi yathumela isibotho futhi ngamunye ethatha ingxenye yakhe esithelweni amaqabunga nakho konke futhi wamunca wonke wawa phansi kwelo mprofeti wabonani kulokho wathi kepha ngiyakubuyisela lowo muthi isha inkosi waqale buve kuqubeni wenzani na wahlele uNkulunkulu womthena kuJohane ongcwele ishumi nane ngo wanquma yonke inhlangano yasuka kuwo futhi uyabuya kuWesley wahlela wamthena kodwa ngizobuyisela usalokhu eza manje wenzani na ngesikhathi sokudla ngeke kube khona inhlangano kuzoba khona isiqongo isithelo sivuthwa kuphi kuqala na isiqongweni ngani na ilanga liyasishisa Kuthi sikhathini sokuhlwa izimbewu zihlwanyeliwe manje kwenzelwa umuthi womlobokazi wesikhathi sokuhlwa lapho umuthi wokuphila ubuyele buve emthini womlobokazi niyabo futhi zinkanyiso zokusithwa ziphumile manje ukunisela nokuvuthiswa leso sithelo besikade sisemthini lapho esahlwanyelwe khona izimbewu zihlwanyeliwe niyabo isikhathi sokuhlwa ngakho kuvangela kwesikhathi sokuhlwa kuyoba uPawulu kwamalakho esine ukubuyisela ukukholwa kwabantu kubuyele emuva ekukholweni kobaba ba yebo mnumzane muva ematsheni okwakha amen muva namuza baholi bayaphinda bathi zinombolo zinombolo lokho emuva lapho bakusho ngesikhathi sikaJesu kuleso simisele sasikhathi uJesu wathi nina bazenzisi nina babhali nina bafarisi nihamba ezilwandle ukwenza iproselyte lilodwa ukuthola ilunge lilodwa futhi nilingenisa lingumntwana ophindwe kabili kwezihoko kunalokho elaliyikho ngenkathi liqala Namuhla bayoba yochitha izigidigidi gazi zamadola futhi benza konke abangakwenza ukwenza elinye ilungu lebandla ngaphezulu futhi uma ukwenza mubi kakhulu kunokuba wayenjalo phandle lapho ungeza nje umzenzisi ngaye kumele abantu benze izinto ophumele ezweni futhi uhleke futhi uhlekise ngevangeli nakho konke kunjalo kuyini yabo abaholi balelusuku futhi uthi zinombole 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 lokho yilokho kuphela kubalulekile namhlanje nombolo izinqumo manje lelo yizo likhulu kangaka namhlanje izinqumo ngisasengathi umuntu bengenza kunqumo kukhonza kulukhulu esikhundleni sokujoyela isonto yenza sinqumo ngene vake igama lakho encwadini kumele sonke sikejale sipundu sabantu phansi lapho bazobhala ubani igama lakho na uJohn Jones yamamukela uKristu njengomsindisi wakho na ya uyakhole ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu na ya usathane wenza into efanayo into efanayo ukapheli lati wakwenza uyakholwa futhi athuthumela Yebo mnumzane kodwa awuthuthumeli uma ukholwa ngempela uyathokoza amen bonke labo abathanda ukubonakala kwakhe njengoba ngasho umuntu othize ngokuqhubekayo engitshela engijimelela izincwadi futhi Branham ubesabisela kufa abantu batshela ukuthi isikhathi sokugcina siyeza usabisa ibandla la hey leyo into ekhazimula kakhulu ebingenzeka ukufika kwenkosi isikhathi sokugcina ngifisa sengathi bekukhona manje ngempela ukuyini ikhazimulayo kakhulu sengangacabanga ngayo ukuhlangabezana nenkosi yami ngikubayele indala yenyama ngiyikathaza futhi ngivuke futhi ngibambe umkomelo ophakade ngibuyele muva ngibe insizwa futhi futhi ngidlale njalo njalo nenkosi yami nabo bonke abantu bakithi ngani hey angeke ngicabange ngokuzabalaza ngedlule kulesi sono nokulingwa nokuqaqamba lobuhlungu kulendlu endala yabagoliswa yizinhlupho lapha ukushiya lento nokuya emkheleni okulunga ngani kuyinto ekhazimulayo kakhulu sengake ngayizwa Ngikumphosela uPaul wathi ngikulwile ukulwa okudle ngiqedile ibandla lami ngicile ukukhola kwami ngakho ke ngicine ukukhola uqobo futhi ngakho ke sengibekelwe umkhelo kulunga lowo inkosi lungileyo uyongipha wona ngalolo suku kungeyimi ngedwa kepha bonke laba abathanda ukubonakala kwakhe kube sikho kukholo ukubonakala kwayo kepha abathanda ukubonakala kwayo injabulo nje pho ukwazi ukuthi iyeza ngokuqinisekile yebo unumzana kodwa namhlanje ngamalungu yizi ngumo ngokungenisa amalunga ebandla amalunga amaningi kakhulu lokho-ke lokhu akusikho kuvangele sikathini sokudla manje ngizoma umzuzu nje futhi nje ngifuna nje ukukhuluma kini ngokusuka inhliziyo yami ngiyethemba anginihlalisanga isikhathi eside kakhulu kungongenemizuzu cishe eyisikhombisa imizuzu eyisishiyagalombili kwamanje futhi ngifuna nje ukukhuluma nani ngokusuka enhliziyweni yami akusile yini iqiniso lelo manje izinqumo joyina ibandla shiya ibandla lama-methodist futhi uze usijoyine ibaptist noma shiya ibaptist futhi uze ujoyine thina ama-methodist i-presbyterian luthela amakatolika ethatha konke yabo ilungi izinqumo isize ngani amatshe uma ungenayo umbazi wamatshe ukuba awalolonge na ukuvuma kungamatshe lapho upetru enze ukuvuma kwakhe ujesu wathi wena ungupetru itshe elincane kodwa lisiza ngani itshe uma engekho umbazi wamatshe lapho kuba amlolonge abe yindodela kankulunkulu na unqwabelanise nje isixheke sabadwala kunjalo na abukho nobuncane buhle niyabo amanzi akhumzelise itshe niyabo kunjalo lokho abantu lisiza ngani amatshe uma ungenayo umbazi wamatshe qiniso nethuluzi elihle libukhali ukuba mlolonge phakathi endaweni efaneleyo endlini kankulunkulu na ngifuna nje ukubuza zinhle ngani izinqumo ulifakela buhle buni igama lakho encwadini na usiza ngani ukuza ujoyine ibandla uma umbazi wamatshe engekho lapho ozololonga lokho futhi abenze bayeke lokhu nalokho futhi abasike futhi abalungise ngale ndlela futhi abenze isikwele futhi abenze njengamakristu ahlezi endlini kankulunkulu ngizibonakaliso zilandela abakholwayo na lokho ukuvangela esikhathini sokuphela ukuthatha amatshe nokuwalolonga niyabo usiza ngani amatshe uma nje uwanqwabelanisa phezulu na uwayeke alale lapho ekhona angahle enze kangcono phandle lapho kunoma abenganqwabelana phezulu lapho ndawonye angahle adingeke phandle lapho futhi akukho nalinye lawo phandle lapho niyabo kunjalo itshe alisizi ngaphandle kombazi wamatshe ujesu ubala isimilo hhayi amalungu niyakwazi lokho na ubala izimilo unkulunkulu behlala njalo ezama ukuthola indoda eyodwa esandleni sakhe lokho kuphela kudingayo indoda eyodwa futhi uzokwenza umsebenzi wakhe eminyakeni cabanga nje wayengahle kuphela athole indoda eyodwa elungile ngesikhathi sikanowa ngesikhathi sikamose wathola indoda eyodwa kuphela elungile ngibona Samson niyabo unkulunkulu angasebenzisa kuphela lokho okunikela kuye usamson wayeyindoda enkulu namandla wayenenqwaba yamandla okuqina usamson wanikela ngamandla akhe kuqina kunkulunkulu kodwa wayengeke anikele ngenhliziyo yakhe wanikela ngenhliziyo yakhe kudilayila niyabo kungaleyo ndlela ngabantu namhlanje omfowethu bazofinyelela phansi futhi bakhokhele izikweletu nezinto ezinjalo futhi bakhe ihlelo elithiye xaxa nokunye nokunye kanjalo kodwa uma sekufika ekunikeleni ngezinhliziyo zabo ngeke bakwenze kunjalo usize ngani upetro wayenenkemba wawosha leyo nkemba wayezosusa izindlebe zopristi nezinto ezinjalo wakwenza kodwa uma sekufika ekuqungeni esibindi komkristu wayengenazo wahlehlela emuva futhi wamphika kunjalo na wayengayisusa indlebe yomphristi omkhulu ngenkemba yakhe ngokuqinisekile wazi ukuthi ibanjwa kanjani kodwa uma kufika ekucindezelekeni nesikhathi sokumele yizwi likankulunkulu wayengenaso isibindi futhi waphika ngisho ukuthi wayemazi ujesu kulapho namuhla sinesibindi sokwakha izakhiwo futhi sifake izigidi zamadola kuzo sinesibindi sokubeka ipayipi ogani nezihlalo zikalikusho nakho konke futhi siphume futhi sisuke kwenye inkolo siye kwenye izindawo ngezindawo futhi senze amamethodi isitabe yibaptisti nokunye nokunye emuva nephambili kanjalo kodwa uma sekuza ngesibindi somkristu kwamukela izwi umlezo kankulunkulu futhi ume lapho kulo siyingcosana ngakho lisiza ngani amatshe akho ngaphandle kombazi wamatshe futhi na akunjalo yini na unkulunkulu ufuna isimilo hhayi ubulungu isimilo u-eliyeza ngenkathi wayihambile ukuthola umlobokazi ka-isaka wazikhandla waze wasithola isimilo kumlani u-abrahama wambekela isibophezelo njengoba unkulunkulu esibekela isibophezelo kunjalo thina abefundisi zingelani umlobokazi wami unkulunkulu abusise inhliziyo yakho angifuni amalungu ngifuna ohlanzekile enhliziyweni niyabo umuntu ozokholwa yizwe u-eliyeza wabuka futhi wacabanga o ngeke ngikwenze lokhu ngesingami kunomthwalo omkhulu kakhulu ngiyawuqonda umthwalo wokutholela u-isaka okungukuthi umfanekiso webandla niyazi ukristu urebhekha umfanekiso womlobokazi futhi u-eliyeza wakuqinga amadolo futhi wathi nkulunkulu uzofanele nje ungisize futhi lapho ebhekisele kunkulunkulu unkulunkulu wamsiza wasithola isimilo Uyele zwini mfowethu, buyele kuNkulunkulu. Ungalinaki leli bandla ukhonza kulo. Ungahlala lapho uma ufuna, uma bezokuvumela. Kodwa into kufanele uyenze kuqala woze kuNkulunkulu kunjalo. Lokhu ukufa ngele sikhathini sokuphela. Yebo mnumzane, Smith.
And when he found out, and then when Eliezer found the character,
ngenkathi ethola futhi khona-kewe ngenkathi u-Eliyeza thola isimilo esasikho wesifazane uRibheka umntokazi omuhle ke-Isaka umxoxela ngo-Isaka futhi akazange buze lutho walikholwa izwi lesithunywa futhi walungiselela kuhamba futhi bahamba wabuza uyise wathi buze yena nje intombazane sikhulile buza yena isinqumo sakhe makube yiso wathi ngizohamba kuphi na indoda ayengakaze ayibone engazi lutho ngayo kodwa nokho wayelungele ngoba wayemiselwe ngaphambili futhi wagcotshwa ngaphambili kulokho kunjalo impela nimqaphelile owesifazane geza ezinyawo zikajesu na akazange acele isibusiso wavele nje wabuka lapho futhi lapho lowo mzenzisi ezama ukuhlekisa ngaye elulaza isimilo sakhe yilokho ababehlale bezama ukukwenza ukumenza abukeke emncane bake banje niyazi bamlandela nje ukuba benze lokho bathi manje bunga lapho mfundisi omuhle siyazi ukuthi wena ungumuntu omkhulu kaNkulunkulu awesabi lutho sifanele sithele yini kukhesari na yabo zonke izinto lokho bezama nje ukuthola into yokwenza mnyama igama lakhe igciwane lomule kulo futhi lomfarisi wamemele idina izansi lapho lelo hlelo lazi ukuthi babememile lapho babe nensimbi emlilweni ndawo ndawo njengoba ogebulayo engathi efinqa umkhono wakhe banokuthize okufanayo uma ubone noma ubani njalo kuzendayo ngenxa yembangela yakho kuKristu futhi khona-ke bayokungenisa kuphakathi kokuthi kuthole imali eningi kuwo noma wenze ukuthize noma bakusebenzise ngandlela thize niyabo akukho angeke bawukholwe mlezo bakungenisele into ethi ize lapho ucabanga ukuthi lowo Kristu ofanayo akahlukanisa into efanayo namuhla na impela uyakwenza kodwa bamngenisa lapho futhi bathi manje sizokufakazisa futhi bambuyisela lapho futhi bamdedele angene nuka abazike zanga neze izinyawo zakhe abazange bamenze emukeleke behlezi lapho kulokho lapho babekade behambana lezo zingubo ezinde ngiyazi ibengena nalokho amahashi nezinto kade engakukho emgwaqeni ngalezi zinsuku leyo mizile emincane emidala bonke babehamba ngendlela efanayo leyo ngubo enkulu ende icosha lelo phunga futhi kwakukuye futhi yayinuka ngenxa yothuli nezinto emgwaqeni futhi lelo phunga elidala njengasezinqolobaneni nezinto futhi lokho kwakukuye eya endlini yezivakashi kanye nalabo mata abakhulu bamarage kwiphansi lendlu yonke into babelehlobo luthize lamafutha baba begeza ubuso babo futhi bageze izinyawo zabo futhi babanike iphela lamahliphazi esikameleni lokulala kufana nakho futhi bahlele amasandala abo khona-ke angene emuva kokuba wayeseqokile futhi walungiswa futhi walungisa izinwele zakhe bese eyangena khona-ke uhlangana nezivakashi zakho bese kuthi-ke uyazibingelela futhi uzange basingathane omunye nomunye entanyeni futhi bangane entanyeni niyabo njengoba nibonile uJoseph nami sikashanile sidlule sikaxala ngezingalo simbambathana futhi bangane omunye nomunye entanyeni kodwa lowo mfarisi emva kokuba ememile phakathi lapho futhi lapho wayehleze muva lapho abazange bazigeze izinyawo zakhe abazange benze lutho kuye bamyekela ahlale lapho nje ukuba bahlekise ngaye kodwa thize bandle lwendinto wonakele umnconyana nozuka bambalwa aye bathelile phandle lapho dumini lakho lubi wambona ehlezi lapho futhi izinyembezi ezinkulu zakathake ezihlathini zakhe wedlele zansi lapho futhi wathola ibhokisi le-alabaster ngayo yonke imali ayinayo wathi nyelele ngandlela thize futhi wabuyela emuva lapho futhi wawela izinyane zakhe futhi uqala ukukhala izinwele zakhe ziwela phansi futhi wayeyokhala futhi athathe zakhe babengenalo ithawulo lokugeza izinyawo zakhe futhi wayethathe lezi zinwele futhi esula izinyawo zakhe amanzi amahle kanje pho izinyawo zakhe izinyembezi zesoni esiphendukayo futhi ukuba waye walunyakazisa unyawo lwakhe wayeyoxuma wayengafuni lutho wayekubonile nje ukuthi kwakudinga ukwenziwa angeke sikwenze lokho namhlanje na yeyo asivuni lutho kudinga kwenziwa ivangeli lidinga kushunyeyelwa kungakhathaleki ukuthi sithole upeni noma ngabe yini yokwenza imehluko angikaze ngiwuthathe umnikelo empilweni yami lesi yisidingo lesi yisizathu hlukanisa futhi amabandla aya kuzonda nayo yonke enye into nokukugebhula futhi nje ukuthi yibaphi abangane obakhethayo kodwa umlezo kumele uhambe kungakhathaleki angizange ngizibeke emsakazweni nasezinhlelweni ezinkulu zethelevishini lapho engiyodingeka nginxibe imali ngithi bengingeke ngikwenze lokho ngifuna kuba ngumfowenu ngifuna ukuya lapho uNkulunkulu uma kukhona abantu abahlanu lapha yana lapho welela ngapha uma kunesigidi uNkulunkulu uzongenzela indlela ukuba ngihambe yilokho kuphela vele nje uphile ngokukholwa yileyo ndlela esifanele sonke siyenze futhi ngiyambonga uNkulunkulu abaningi babo bayakwenza niyabo indlela efanayo iqiniso lelo bayakwenza ngani lona sifazana mncane uJesu akazange alunyakazise nyawo buka leyo mfaniso omdala emizansi lapho wathi zama ukuthengisa ngayo manje wathi manje ukuba ube ngumprofeti bezokwazi ukuthi idloboloni lo sifazane obele ugeza izinyawo zakhe niyabo bezokwazi ukuthi idloboloni lo sifazane obengakuye niyabo nango lokho kukhombisa ukuthi izinga asebenzana nalo ngiyajabula kakhulu ngalokho ya wayazi ngani lapho ukuthi idloboloni lo singala abantu abanaye singabantu abahloniphekile singabalungi ebandla futhi bukani leso sona esidala lapha yakhe anginaye lowo wesifazane siyazi ukuthi ngubani uhambe ngokweni uyi yazi ukuthi yini engikhuluma ngayo ngakho lapho wayeyini lolo hlobo lwesifazane bukani bukani lolo hlobo lwabantu elimlandelayo ngijabula kakhulu ngijabula kakhulu lokho engangiyiko niyazi ngangiyi lolo hlobo lwabantu kungekho kuhle isoni futhi lowo nalowo wenu uyafana lowo ongakafiki kuye uzi nje ukuba ube yilungu lebandla uyeza ngoba kukhona okufanele kwenziwe uJesu dinga ukukhonzwa kufanele kube khona olapho asikwenze bazange buze Nkosi uzongibuzisa uzokwenza lokhu na qhabo wavele nje wageza izinyawo zakhe futhi wazesule ngezinwele zekhanda lakhe niyazi abanye bodadewethu babeyodingeka bami ngamakhanda abo ukuthola izinwele ezanele kusule izinyawo zakhe nginazi izinwele zakhe ezinto ezisongekile zawela phansi futhi wesule izinyawo zakhe futhi wayanga ezakhe izinyawo ngokuqhubeka kanjalo uJesu wahlala nje futhi wambuka akazange yanyakaze ngisho iyintshi ngemuva kwesikhashana lapho eseqedile waphenduka kwakukhona Simoni omdala emile kaphesheya lapho futhi nabo bonke abefundisi behlangale wathi niyabo haha nguye niyabo nakho lapho khona lokho kukhombisa ukuthi uyini akasiyo umprofeti mbukeni waphenduka wasethi Simoni wo ngicabanga ukuthi wayebomvu ebusweni wathi nginethethile ukuba ngiyisho kuwe ngimemile lapha uyabo lapho ngingena eminyanga awuzange ugeze izinyawo zami awuzange ungange ngimukele awuzange ucobe ikhanda lami uvele wama nje lapho futhi uzama ukuhlekisa ngami uyabo ungingenisile lapha ngaleyo ndloso Ngilona sifazane selokungenile selokungenile ngokuqhubekayo ngeze lezinyawo zami ngeze ngibezi zakhe futhi waze sula ngezinwele zekhanda lakhe futhi ngokuqhubekayo akangangange intanyeni yami kepha wangile unyawo lwami ubungalindele lutho ubulindele tete wethu na qhabo kodwa ngithi kuwe ukuthi izono zakhe eziningi zithethelele zonke ya yebo yonke indlela phansi wayengena lutho dlobo wena nje kwesaba ukuthi wayengenzi indifanele mhlawumbe kodwa kwadingeka ukuba kwenziwe kepha umbuzo wakhe uyafika ugcineni ungahle ungizwe ngishumayela lena umlayezo ungahle ubone umoya ongcwele wehlukanisa futhi wenze izinto ezinkulu futhi wenze izimangaliso ungahle ukhuleke futhi akusoze kwenzeke qhubeka umbuzo wakho ufika ugcineni ngeke yini lokho kube ngcono khona lapho na ya yebo yenzela uJesu inkonzo lo ngumlezo sikhathi sokugcina wayenomlobukazi uNkulunkulu ubuke isimilo futhi konake emvako kuba uEliyeza sethole isimilo khona ke into elandelayo wakungukumlungiselela ukuba hambe lokho kuyafana manje mfowethu kuyafana manje lezo sikhathi sokugcina ukho ngale eBabiloni lapho ngithe kuwe Joseph ngenkathi lo mfowethu omncane osesidweni wami wayeme lapho futhi wabeka ikhanda lakhe phezu kwehlombe lami ngelinga futhi wakhaliswa kwengane encane wathi futhi Benem uNkulunkulu ungithumele lapho eChicago wathi ngizobona iChicago izamaza mangolunye lezi zinsuku futhi wathi manje bayangithumele kude bathatha ibandla lami bayelikhipha ngaphansi kwami elikhulu ibandla lihle kuna wonke eChicago wathi bathatha ibandla lami futhi lapha bayangikhiphela ngaphandle bangivotele bangikhipha angazi ukuthi ngenze njani ngathi Joseph uNkulunkulu waqamba manje ngathi uyibonile iChicago izamazama lokho waqala eNew York sithi ngenkathi ngikubone ngaleya ngoba ngeke bahlanganyele nawe ngeke ngihambe ngisho futhi ngangingamazi ngisho kodwa into ethile ngaye iyangidonsela kuye Angisho lokhu ngenxa yokuthi kulobu busuku umbuthane wakhe wobuthunywa benkolo kodwa lokho bekulungile ngadonsela kuJoseph ngenqaba kuye eChicago ngoba babengeke bamvumeleze babengeke bamvumelangene ekubambisaneni ngathi kodwa ke anginami wathi awumazi ngathi ngiyazi ukuthi angimazi kodwa uNkulunkulu uyamazi uyinceku kaNkulunkulu futhi kimi ulungile futhi kakho ke konya kuJoseph wathi ngifisa sengathi ngingabona eChicago izamazama oh hey awuboni ukuthi ukuzamazama ayo akuqonde masosha kucatshangwa ukuthi izimpilo zawo azibalulekile phandle lapho ngiqonde leyo vucufuthu eyobhutshiswa phandle lapho ibandla liyazamazama nebo kwakukhona kuphela ikhulu namashumi amabili ezigidini ekameleni liphezulu ngenkathi kuzamazama kufika kunjalo impela kuyazamazama ngabantu ibukani ngenkathi babena leyo vuselele enkulu lo aphone umshumeli wamabhaptisti owayengakawemukeli umoya ongcwele okwanga leso sikhathi wayenga ngakaza babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu uPawulu ejabule emaphandleni angasenhla ye-Efesu utshelele ibandla linamandla ebhayibheli elikhuluma ngalo futhi wawelele lapho futhi wabatshela indlela yenkosi futhi bathi wathi senamemukela umoya ongcwele lokhu nakhola na futhi babememeza futhi benezikhathi ezimangalisayo wathi senamemukela umoya ongcwele na bathi asazi nokuba ukhona wathi pho nababhaphathizwe kukuphi na bathi sibhaphathiziwe ngaphansi kukaJohane wathi lokho angeke kusasebenze nifanele niphinde nibhaphathizwe futhi waphinda wababhaphathiza egameni nilika Jesu Kristu futhi wabeka izandla zakhe phezukwabo futhi umoya ongcwele wehlela phezukwabo bakhuluma ngezilimi futhi baprofeta futhi kwakukhona cishe abayisishiya kalombili noma ishumi labo kulungile uzamazama nebo uNkulunkulu akakuzamazama isiloko isihogo siyazamazamisa lokho uma kukwemukele uNkulunkulu uzamazamisa ibandla lakhe ngelosa yodwa izoku Abraham leqembu lakhe phezulu lebeli futhi yenze isimangaliso ngokwahlulela imicabango owawusenhliziyweni yakhe kutshela na futhi usare ngaphakathi lapho izingelosi ezayo esedomo zazinezivulungwane ezansi lapho bukani kuzamazama kungena eqenjini elincane ubonile Joseph ubonile iChicago ithelwa kubizwa kwayo kokugcina unjalo futhi uNkulunkulu wakuhlonipha wenza khona impela kusho ukulungiselela umlobokazi lokho kuyikho manje sizogcina khona lapha ngokusho lokho umlezo wesikhathi sokugcina kulungiselela umlobokazi zinokulungiselela ukuhlutsha ungenzani na ngokukamalakhi usiyile ngokubabuyisele muva enkolweni abayinikelwayo abangcwele kwabakanye bababuyisele muva ekukholweni kobaba ingxenye yephentekostali esikhathini sokubuyisela ngiyobuyisela isho inkosi leso yisehlakalo sangempela kuvangela esikhathini sokuphela manje ngifuna nje ukusho la magama athi awabe mabili ngaphambi kokuba ngivale ngedlule yonke le mibhalo futhi mhlawumbe ngesinye isikhathi singafinyelela kuyo kodwa ngifuna ukusho lokhu siyakholwa ukuthi sisesikhathini sokugcina siyakholwa futhi nakuba kubonakala njengesikhathi sokugcina ngalesi sikhathi ukuthi umlayezo nesithunywa kokubili sekuthi akwephuke kubukeka sengathi uSathane uzame okwakhe okwedlula konke kusihlakaza njengerimu futhi nevili ingozi yakhe futhi uChris lapho nesiphamo sikuqhumisa yabo kubonakala sengathi futhi khona manje lapho lonke ibandla liphandle lapho lingilahla futhi niyabona yabo kubukeka sengathi nje sekuthi yabephuke kubonakala sengathi sinqotshiwe ukukhathazeki uyazi ngokuvamile kungalesi sikhathi lapho uNkulunkulu engena khona enkundleni yento abekade eyibhekile sikhathi side niyakhumbula ngiyakumbula ngesinye isikhathi kwakukhona abanye abantwana ezansi esithandweni somlilo babebambelele ngeqiniso kulelozwi yonke into ayihambanga kahle babaphosa etilongweni babagcina ubusuku babezobashisa ngokuso kulandelayo futhi babonakala sengathi kuphela kwase kuseduze babenyukela esithandweni kodwa uyafika egibele ehla ukuguqula inkundla yaguquka yonke ngomzuzwana nje kuhlale njalo kungaleyo mizuzwana buthakathaka kuleyo yonke lapho kubonakala sengathi umlezo uqiniso usitha unqotshe lapho uNkulunkulu engena khona uvumela umlezo nesithunywa bafike kuphelele kumgwaqo niyabo kenake uyangena futhi ugibela amagagasi aphakeme kunjalo kulani kwakunguJesu lapho izitha zakhe zacabanga ukuthi zazimnqobile ongakholwayo wathi samthole siphambaneni abasaduzi nabafarisi ababemzonda futhi bamlekise siphambaneni bacabanga simtholile manje kwakuthi akube ngaleso sikhathi uNkulunkulu wagibela wangena ekudleni wamvusa kuseli ngepasika ukuthi wephula imibuzo kaSathane wahlubula isihogo wathatha izithuthulelo zokufa lesihogo futhi wavuka kanye nabo ngokuqinisekile ngokungaleso sikhathi nje sobuthakathaka lezo wakhe wayekade shumayele yizwi wayelimele nakho konke khona-ke kwakungalowo mzuzu obuthakathaka ngempela ukuthi lapho ukunqoba kufika ngenkathi enze konke lokho ayeyengakwenza khona-ke uNkulunkulu wafika waguqula inkundla ngokujakobe ebalekela u-Esawu evika lapha nalapha ya ngaphezulu nabefikile ekuzameni ukucashela u-Esawu khona-ke inhliziyo yakhe iqala ukulangazelela ubuye ekhaya futhi endleleni yakhe eye ekhaya wathumela izithunywa wathumela iminikelo nakho konke ukuya ezama ukujabulisa u-Esawu kodwa kungenkathi ujakobe efika ekupheleni kwakhe uqobo kungenkathi ujakobe wayengazi ukuthi ajikele ngakuyiphi indlela wawelisa umkakhe nezingane ngaphesheya kwamanzi futhi wawela wabuyela emuva ngaphesheya komfudlana kungenkathi ujakobe wayebambane ubusuku bonke kwaze kwathi amandla akhe kuqile engazekho futhi wayekhubazekile futhi wayebuthakathaka futhi umzimba wakhe wawephukile kwabunga leso sikhathi lapho uNkulunkulu efike egibele kungene engudleni
ngobuso
olandela simthole yini na nkosengesabi emva kobuthakathaka bakhe kubonakala sengathi kwayenqotshiwe kodwa simthole inkosana ngesabi mlezo wawuqhubeka nezithunywa sasikanye nawo njalo impela wayeyinkosana ngesabi ngolunye usuku u-Esawu ngisho ngenkathi wayemdinga kabi kakhulu u-Esawu ngenkathi esahlangene naye futhi kubulani konke ngaleso sikhathi esifanayo uNkulunkulu wasebenza enhliziyweni yomfo wabo futhi kulungile futhi u-Esawu uza kuye wathi ngile mabutho lapho wathi ubuthakathaka Jakobe umzimba wakho uhlubekile uphukile wathi ngizothumela masosha ngakuwe akuvikele kule lapho waye wadinga kodwa wayethole into ethize wathi ngizohamba ngedwa amen kungenkathi wayelule eme kulobo buthakathaka wayeluleme kulokho kwethuka ngesikhathi uJesu eseluleme kulokho kwethuka kokufa wayengonamandla kunakho konke wayengahamba nqamule sekuweni ngaphandle kokuhambisa udaka lokwakhe lwetshe wayengadla inhlanzi nesinkwa amen oh yebo kwakungaleso sikhathi emva kokuba ubuthakathaka basebufikile ukuthi wazithola engonamandla kwakungemva kokuba ubuthakathaka bufikile futhi kubonela sengathi kungubuthakathaka impela manje kokubili umlayezo lezithunywa kodwa ngikakhathazeki ndawo angazi ukuthi kanjani kodwa ngiyamethemba uzofika egibele ekudleni kolunye usuku ngikakhathazeki asihambe ndawonye masikhothamise ethu asikhothamise amakhanda ethu ndawonye kuvangele ngesikhathi sokuhlo oh uNkulunkulu kukhanye kukhulu kwakuzihla kade kukhanye manje zikashana sibonile ufunisisa udabula kulezi zikhala zezihlalo lapha uletha labo nje ababengamathunzi abesilisa nabesifazane bedliwa ngumdlavuza abaphuphuthekile abagulayo nabahluphekile odokotela abavela ngisho kwamayo nasezindaweni zonke babadelile manje bahlezi lapha kuloku kuza futhi abaningi babo baphilile futhi banamandla kungesikho lapha kuphela kodwa umhlaba wonke besifazane bamukela abantwana babo bevusiwe babuyele kuphileni emva kokuba babefe amahora abantwana bebulewe emgwaqeni ngezimoto kuminyezelwe ukuthi bafile futhi belalisiwe kungekho thambo elizwakalayo kubo futhi ngesikhathi esiwumzuzu behamba ezansi emgwaqeni bedumisa uNkulunkulu yebo Nkosi nguNkulunkulu isikhathi sokuhla silapha izimbewu zokusihla zevangeli zihlangeliwe baba futhi manje kubonela sengathi kuwuhlobo lokuthola isikhathi sokukhubazeka iziningi zalezi ngathi ufika kokuqala enkundleni emuva lapho esibiseleni sesikhathi sakho bonke lowo mprofethi osemusha wasegalile wo bonke babuthana ngakuwe kodwa lapho uqala kubashaya futhi ubatshela ngezivumo khona zabo nelezinto khona-ke basuka kuwe wadingeka ume wedwa futhi ekugcineni bakuyisa eCalvary kwakubukeke sengathi babenqobile kubukeke sengathi yokwabo iqembu labo elikhulu lobuhlakani lalinqobile imbangela kaNkulunkulu kodwa wo qhabo ngobuso kwephasika umhlaba wawunokugodolo kwesabekayo ithuna lavuleka futhi indodana kaNkulunkulu yavuka yayine zidlulele zokufa nezoko yayine umpapathizo kamoyo ngcwele ngaphakathi kwamalungelo ayo ukuwanikezela ngaleyo nkathi yatshela ibandla layo yingekelani lapho ijerusalema futhi nilinde futhi ngizokuthumela kini futhi khona-ke niyofakaza ngami ngize ngibuye futhi khona-ke wama futhi wabatshele ukuthi isikhathi siyoba kanjani futhi lapha sisesikhathini sokuqina nkosi woza ugibele futhi ngeke baba na sifikelwa ukukhathala sikhathekile umuntu osenqabile kuyo yonke indawo amahlelo wonke asilahlile eCalifornia lapho labo abangcwele abayigugu bemile lapho bekhala amabandla angamashumi amane nalowo mholi oyedwa wama futhi wathi awu uma ebhaphathiza esebenzisa igama lenkosi uJesu asimfuni futhi waphendulela ivangeli kulabo bantu abampofu abalambile futhi baba ngathi woze kimi nombhalo futhi wayengeka kwenze ngani na wazi kangcono baba kungani bayedeni bedlanga nabantu becabanga into eyize na qiniso ngokwelula isandla somntwana wakho ongcwele uJesu ukuphulukisa abagulayo nokubonisa izibonakaliso nezimangaliso zokugcina kuphindaphindwewe nkosi siyabakhulekela nkulunkulu ungabavumeli balahle kunabaningi babo umuntu olungile phakathi lapho kwamanje siphe nkosi ukuthi bazobona futhi baphume futhi ibandla lethu lincane kulokukuza baba asizazi izinhliziyo zabantu wena uyazazi leli qembu lincane lapha ngiyaphuma ngiya lapho ngqo noma kanjani futhi manje ngaphambi kokuba sishiye indlu yokukhonzela nkosi leli qembu elincane eligogobele lapha liyizihambi alizisho ukuthi lingelalelizwe nkosi liyizihambi lizelwe kabusha liyizidala ezintsha liqhamuka ezintweni zezwe ukukhonza uNkulunkulu sazi ukuthi asifisi ingcebo yalelizwe eyize buthuka ngokushesha kangaka sinamathemba yethu akhelwe ezintweni zaphakade azisoze ezidlule babo sezulwini uma ikhona lapho ngeshansi ongaba yedwa noma babili phakathi kwethu kulokhu kuza ongakaze abe nokuzwa bangenza lokho kuphenduka ngiyakhuleka ukuthi uzokhuluma ezinhliziyweni zabo ngalesi sikhathi futhi kwangathi ngobumnandi nokuzithoba ezinhliziyweni zabo nje banikele konke kuwe futhi bathi Nkosi Jesu yiba nomusa kimi isulu ngifuna ukufa isimele ngikuso manje futhi ngingazi ukuthi ngizophila ngisho ngedlule usuku khona-ke akusibo yini ubuwula kuchitha isikhathi sami ezintweni zezwe futhi yonke into lapha iyobhubha futhi abantu bayobhubha nezwe kodwa uNkulunkulu uyise ngulaphakade akasoze ashabalala kanjalo nabantu bakhe kwangathi bangakwemukela manje baba wethu esizulwini ngcwelise lamaduku abekwe lapha abagulayo nabahluphekile bathi babethathe emzimbeni kaPawulu amaduku nezindwangu imimoya emibi yaphuma kubo phulukisa abagulayo baphakathi kwethu kulokhu kusa ngiyakhuleka ukuthi angeke kube khona umuntu obuthakathaka phakathi kwethu kwangathi umoya ongcwele omkhulu ungahamba unqamule izithameli manje futhi kwangathi noma ubani angabona ubukhona bakhe futhi njengoba ngicaphunile ekuqaleni uma isiphepho sikhuphukele emoyeni wasehlobo elomile imimoya kade ihangula nokushisa uthulu kade luphephetheka kodwa khona manjalo singakuzwa ukuduma singabona amafi phakama futhi ngathi isibonakaliso esibomvu siphansi uyeza futhi sizwa umoya opholile ukwamukela kukamoya ongcwele njengoba uhamba ezindaweni zethu ezihangukile sisize namhlanje sindise abalahlekile gcwalisa ngomoya ongcwele nkosi masinyane ngaphambi kokuba izibani zicishe ngokuba isiboniso sesivele siphansi umkhumbi omdala waseziyoni usemabhloksini manje futhi akuzukuba kade aze yabize futhi okuzumayo bazoba nephephandaba elikhishiwe kwenzekeni na amakhulu abantu esizweni sonke sinyamalele uNkulunkulu khona-ke isikhathi sesihambe kakhulu kubo bonke uhlwitho selufikile ukwahlulela kuzoshaya umhlaba abalungile bazobe sebehambile khona-ke bazoya emathuneni futhi bathi awu bekunge wona ngabe baligubhile leli thuna na awu kwenzekeni lapha na wo lowo owathembela kuNkulunkulu owafa eminyakeni edlule useyobe vele ahamba khona-ke wo ukukhala nokulila lapho abalahlekile betshelwe isimiselo sabo bayokhala emadwaleni nasezintabeni ngokwemibhalo bakhuleke kodwa imikhuleko isidlulele isikhathi kakhulu bangathi kungebe njalo kunoma ubani okhona namuhla lapha futhi sisakhothemisa amakhanda ethu izinhliziyo zethu zikhotheme nazo ngingumuntu enqaba kakhulu ngokumemela abantu ema-altare ngikholwa ukuthi akusiye imfundiso yobupostoli ngiyakholwa ukuthi lapho ohlezi khona wenze izinqumo noma ngabe ufuna ngempela ukuphila noma ukufa ngikholwa ukuthi kukuwe futhi uma ekhona umuntu lapha ongakaze neze ngaphambilini ngempela nje akubone ngaleyo ndlela futhi eqonda ukuthi ihora esikulo futhi ungathanda nje ukuba mina ngikukhumbule emkhulekweni ukuthi ufuna ukuba ngumKristu futhi ufuna kufana noKristu empilweni yakho futhi ulungele ukufika kwakhe ungaze phakamisa nje izandla zakho nxa zonke endlini inkosi ikubusise futhi ikubusise futhi ikubusise nawe inkosi ikubusise wena emuva ngemuva ikubusise wena phansi lapha ngokuhle uNkulunkulu akubusise nenikazi elincane khona ngqo emigamanxweni yempilo kodwa wethu leso yisinqumo esikhulu kungahle ukuba wenze inqwaba yokuningi uNkulunkulu akubusise baba yebo kungenzeka ukuthi usebenze usuku olunzima oluningi empilweni yakho futhi wakhulisa abantu enyana mama uhlezi ngakuye uNkulunkulu mhlawumbe ukhulisa umndeni wakho futhi wenza izinto eziningi ezinkulu wabambatha izihlathi zengane encane lapho ekhala wathunduzela umbhede wengane ngezandla zakhe zincane manje sezikhulile futhi zibuthakathaka ungenzeka ukuthi uthinduzele ingane futhi wenza into eningi enhle kodwa into enhle ukuze dlula zonke wake wayenza ibe ngenkathi uphakamisa isandla sakho ngayo yonkathi ukubonile ngiyaxolisa ngiyacela Baba wethu wasezulwini uzibonile izandla uyazi ukuthi bekuyini okusemva kwazo manje bayimiklomelo yalenkonzo bayimiklomelo yalomlayezo wena wathi konke ubaba nginike khona kuyakuza kimi futhi akakho ngeza ngaphandle uma ubaba wami emdonza kuqala futhi ukulumile kulabo bantu futhi bebehleze lapho futhi ngokwesayensi bebengekwenze izandla zabo zifanele zihlale phansi ngoba ukudonsela emhlabathini kubabambelele phansi kodwa bephulile futhi bashaya indiva emithetho yesayensi Babe nomoya kubo uphakamise isandla lokho kuphambene nesayensi ngoba umoya phakathi lapho ungayephula isayensi futhi baphakamise isandla sabo ngoba bekukhona umoya kaNkulunkulu ngakubo othe nidinga uKristu futhi baphakamise izandla zabo ngikhumbule oNkosi njengeseli lifayise phambaneni lathi ngikhumbule umusa ufike embusweni wakho futhi wathini kulo na namuhla ngiza kuba nawe paradise futhi ngiyakhuleka baba ukuthi ngalo lolu suku ukuthi uzongenisa embusweni wakho enhlanganyelweni yakho lapha emhlabeni wonke lawa makholwa futhi ube nomusa kuwo Jesu washo ngenkathi wawulapha emhlabeni kuJohane ongcwele wesihlanu amashumi amabili nane ozwa amazwi ami futhi akhole ngomithumileyo inokuphila phakade futhi akayikuye ekwahluleleni abayikuba lapho ukwahlulela kushaya umhlaba kepha bedlulile kufeli bangene ekuphileni Ngokwethembisa Nkosi ngiyababiza futhi manje kubo bonke labo baphakamise izandla zabo futhi ngisho nalabo enhliziyweni yabo abakholiwe ukuthi bafanele futhi abangakwenza ngibanikela kuwe kulokhu kusa baba njengemiklomelo emseni kaJesu Kristu nasezwini lakhe esilishumayelile kulokhu kuza bangabakho bagcine bephephile Nkosi kuze kube yilolo suku futhi kwangathi bangakhula njengezingane kwangathi amanzi lapha echibini angabathola njengoba ume izono zabo befa bengcwatshwe kuKristu kuba bavuke futhi ekuphileni okusha kuba bahambe ezweni elisha bahambe nabangane abasha bahambe nabahambisana nabo abasha bahambe kanye nezingilosi bahambe bukhoneni bokungaphezu kwemvelo lezo zinto abangakwazi ukuzibona ngakubo kepha bayezwa futhi bayazi ukuthi zilapho izinto ezihlala isikhathi eside ukungaphezu kwemvelo kuhlala isikhathi eside sibanikela ku baba egameni lika Jesu amen manje ngiyaxolisa ukunihlalisa isikhashana ngaphezulu futhi nginiqinisa ukuthi nizizwa nikahle na manje inkonzo ngezinye izikhathi ngifanele nginqamule futhi ngicindezele manje nginini niphakamise izandla zenu futhi nikholwe inkosi Jesu bazoba nenkonzo empaphathizo ngiyacabanga lokho kuhlwa noma yebo ngicabanga ukuthi amachibi agcwalisiwe uma ukufuna khona manje nezingubo ezinde nokunye sekulungele uma ufisa ukuphaphathizwa khona manje nganoma ngasiphi isikhathi silapha kuphela kukwenza futhi manje emva kokunquma nokuzaha siyanibonga zihambi ezingaphakathi kwamasango ethu ukuba nize enhlanganyelweni nathi kulokubuza ezweni likaNkulunkulu siyakuthakasela ukuza kwenu inkosi nibusise siyajabula kakhulu ukuthi benilapha ngibona umngane wami yehlezi emuva esakhe wena lapha kade ngagcina ukumbona ngazi ngisho negama lomfana ungumngane omuhle wami ungumzala wentombazane engangivame ukuhamba nayo uMarie Francisco angisamkhumbuli ukuthi ngubani noma ukuthi ngubani igama lakhe ungasiphakamisa isandla sakho na siyajabula ukuba nawe uhlezi lapho futhi uNkulunkulu akubusise lowo mfana kade ngumKristu iminyaka eminingi futhi ngiye umngane wami lapha uJimpuli bangake abake bangiza ngiphatha igama likaJimpuli umngane sisengabafani indodana yakhe nomkayo futhi uDoni angisasikhumbuli isibongo sakhe uDadi uDoni Gadi nomkakhe omncanyane othandekayo lapha besenhla ekhaya ezolo bengivakashele ngiyajabula kakhulu ukuba nabo kulokhu kusa futhi ngiyakho kona lona ngumfowethu oyisihambi ohlezi khona lapha ngakumfowethu weyi futhi ho ngakho kona lapha mhlawumbe nginephutha futhi ngezinye izikhathi ngiyabukhohlwa ubuso futhi ngiyajabula kuba nani nonke phakathi lapha kulokhu kusa futhi manje ngaphambi kokuba sisuke emva kokunquma futhi liyazi iphephele lathi yizi likaNkulunkulu njengaleso sinqumo ukwenza itshe kodwa ufanele ube nomsiki wamatshe ukusika lokho ukwenza umumo walo niyabo futhi Hebrews sathi sasine athi yizwi likaNkulunkulu libukhali futhi linamandla kakhulu kunenkembe sikaNhlamathi zombili lisika lisonke lisika okwengeziwe umehlileli wemicabango nezizindlo zenhliziyo yizwi likaNkulunkulu futhi liyasika manje nje okokudumisa ake sicule nje iculo eliyintandokazi yami elidadlana elinye lezintandokazi zami ngiyamthanda ngiyamthanda bangaki ngempela bamthanda yena angilindaba noma ngabe ungumphristi noma cha yithi ngiyamthanda ngoba ngithanda kuqala asiculeka ngikanye manje sonke kangikanye ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala wathi ngelinzindi so emthini wasekhalvari anikuthandi lokho na asilicule futhi ngenkathi nisayicula wena nani nomunye ongakuwe ungasukumi thani nje uNkulunkulu akubusise mfowethu omunye ongakuwe ngakho wena wonke umuntu akazizwe emukelekile impela lokho ukwemukeleka lapho ethabanakele kusuka kimi ngamunye wena kulungile ngiyamthanda ngiyamthanda uNkulunkulu akubusise mfowethu Goba wangthanda kuqa wathe ngelenzende so emthini wasekhalvari asikhothamisa makhanda yethu ngenkathi silihamisha manje dlulisa isandla sakho phezulu kuye kalula nje manje kamangalisi na Yebo. Tenipani ngoku zithoba nje ngempela umzuzwana nje.
Jesus said, "These signs shall follow them that believe. They shall speak with new tongues."
UJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, baya kukhuluma ngezilimi ezintsha, uma bephatha inyoka noma bephuza okubulalayo akuyikubalimaza, ngokuba inkozi noma ukusakazeka akuyikubalimaza, babeke izandla kwabakholwayo baya kusinda. Vele linde nje umzuzu ubone ukuthi ukuhumusha kuthile kwalokhu kuyafika. Uma izihambi zisemasangweni ethu silindele ukubona lokho inkosi ezokusho kithi ngalomla.
My servant, have I not spoken
the interpretation
of the past? Have I not propounded my words in your presence this morning? Have you not, my sons and my daughters, felt my presence in your midst? Have not your hearts been moved strangely this morning as I have spoken my words on my ministers? Look up, my children, and rejoice. Lift up your hands and praise me, because I'm coming soon. I will appear to you, my children, as you come before me on your knees. Come upon me, my children, with your vessel clean, and turn my side up, and I'll fill you with my water great for drink. I will speak of you, my children, when you seek me early and seek me late, because I have chosen you, my children, to carry my message of faith delivered to this dying people.
Incazo ameni leyo incazo yalokho lendoda ekushilo kubantu lapha abangahle bengazi ukuthi kuyini ngumoya kwenzeka kaningi ethabelekele ukunikeza umlayezo kubantu asikhuleke. Baba sezulwini, siyakubonga ngalokho singazi ukuthi othize ndawondawo ukuthi ukhulume enhliziyweni ndawondawo futhi kubizile muva ngisho nasemlayezweni wokuvala kushilo babize ngokuthi abantwana bakho ngoba ubabizile futhi mhlawumbe balungiselela kuhamba ngaphandle kokukwemukela lokhu umlayezo uyafika futhi. Ngakho siyakhuleka baba wasezulwini ukuthi uzosipha ingxenye enkulu yomoya wakho phezu kwanoma ubani umuntu ongaba khona. Awuzange ubize igama labo, uvele nje wakhuluma. Futhi ngakho baba mhlawumbe yileyo ndlela okufuna ngayo. Futhi siyakhuleka nje baba ukuthi uzopha lo muntu noma laba bantu noma ngabe bangobani ukuthi kungafika phansi kubizeni kokugcina. Ngiyakhuleka baba ukuthi akunjalo kodwa kulokhu kusa uma bezokwemukela futhi bakholwe ngaye yonke inhliziyo yabo emva kokuba bezwe umlayezo njengoba ukhulumile futhi washo futhi khona-ke kwangathi bangawemukela ngokucophelela ukwemukela umoya kwangathi bangavuka futhi baphaphathizwe egameni likaJesu Kristu ngenxa yokuthethelelwa kwezono zabo futhi ngobumnandi bagcwaliswe ngomoya ongcwele futhi baholelwe ekuphileni kwenkonzo nenjabulo. Nginikela kuwe manje baba nebandla egameni likaJesu, amen. Leyo milayezo ngezinye izikhathi iyakhuluma omunye asazi ukuthi bangobani, ngezinye izikhathi bayasho ukuthi bangobani, kodwa umuntu nje phakathi lapha ukuthi mhlawumbe nje waqala ukusuka ngaphandle kwawo. Futhi uma wenza kumbule lowo ngumoya ongcwele ukhuluma ngolimi nje oluthatha ukuphefumulelwa okuthize olufanayo olukhulumayo olufunayo ukukuhumusha. Manje khumbulani lokho ngisanda nje kukufunda. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, nebo lelo yiphakathi lamakholwa. Asikholwa ukuthi bonke abantu bafanele benze lokho. Sikholwa ukuthi kuwela ebandleni phakathi kwabantu. Ngesinye isikhathi abantu beza lapha bengakaze bezwe ngento enjalo ngaphambilini, futhi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo futhi unikeza umlayezo futhi uphulukisa abantu abahlezi lapho bebulawa umdlavuza nazo zonke izinhlobo zezifo lezinto babuyele emuva ngqo ngumoya ongcwele phakathi kwabantu bakhe. Ngiyamthanda na? Amen. Ngiyamthanda nami. Sithemba kunibona kulobu busuku futhi manje 14 ngizobuyisela inkonzo ku-14 evile umelusi wethu kulungile.